Blog Talk Radio. Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
Gatekereza, kenshi ugasanga bi bigaraga byo wagera kutegetse ugafunga bigaraga harubwo impamvu zikuba ukaba mu bigaragambya akaba n'izindi zizatuma wanga bayikora bose
Thank you. mawe kaije ma nyabba kaije ma kaije ma kaije ma munda kunyika gambu chenyere wite uze nguzume nyabuta nguzume kure chane chenyeru lukundo wite rupa mazu mushisho zikandu
koze cyane mu byukuri imvo n'imvano ahubwo ne n'ikiganiro amaradio yose yarakwiye kujya atekereza kuko abantu bavuze ibintu uko byabaye byatuma hagira noneho abumva ukuri bakava muri confusion cyangwa se mu gihirahiro bagiyemo wenda bitewe n'ubuyobozi bubi bwabayobeje maze rero ibyo byo gutangira kw'abanyarwanda bahoze bumva bahoze ari abavandimwe bahoze bumva ari bene mugabo umwe bumva ari bene kanyarwanda iryo ni ihame kuko n'umusaruro wabyo ugaragara mu mateka iyo bavuga bati Imana yirwa ahandi igataha i Rwanda yavuga ngo u Rwanda n'igihugu cy'amahoro ni igihugu cy'amahoro iyo bavuga Imana akwihataha bari amahoro u Rwanda rutemba amata n'ubuki bivuga ko igihugu cy'u Rwanda cyari gikize u Rwanda ruratera ntiruterwa bivuga ko bwa bumwe bwabo bwatumaga bashyira hamwe bakimakaza ubutwari ukimaze kaza gukunda igihugu noneho nihagire koko aba bashotora ibyo nibigwi biranga uko abanyarwanda bari babanye neza muri buze ko mbabarira wenda ndi narwaye ibicurane gatoya ariko ijwi rirumvikana noneho abakoloni bari bazanywe no gusahura iki gihugu kukivoma umutungo wacyo bagombaga kuza bategeka kandi kugira ngo bazashobore kugera ku musaruro wabo bashakaga ariko icyabananiye bararebye basanga abanyarwanda ari bamwe batazashobora kubategeka uko bishakiye niko rero no gutekereza wa mugani wabo ngo ushaka gutegeka abantu benshi urabateranye bateranije rero abanyarwanda kandi bashingira ahantu hakomeye bashingiye kunda inda cyane ndi nkunda kuvuga mu rurumba ubusambo n'inda nini batangiye kureba ukuntu babwira abahutu wenda n'abatwa bake bari bahari bati abatutsi nimubemere abatutsi ntabwo ari abanyarwanda bavuye mu mahanga bavuga iyo ngiye muri abisiniya ibyo ni ibintu byanditse dore bazanye akazi kuburetwa akazi kuburetwa kandi rero wakumva akazi ni ijambo ry'irizungu ry'iriswahili kazi nta munyarwanda wari gutangiza igiswahili yari kubishyira mu kinyarwanda bati nibo bazanye ikiboko ibyo byose tunavuga sinzi niba hari abanyarwanda bamwe sinzi ko bose babyumva akazi k'uburetwa ni uko wakoraga utazahembwa igihe kirekire kugira ngo rero ukore ka kazi utazahemberwa bagashyiraho ikiboko kugira ngo niba udeshye bagukubite abakoloni bavuga ko icyo kiboko cyazanywe n'abatutsi kandi ikiboko nacyo si izina nyarwanda
ikiboko ni igiswahili
n'amahoro kugeza ubu mu mateka tubona nta jambo turabona riturutse muri abisiniya riri mu rwanda hano ndetse wenda n'aba bahutu bavuga ngo baturuka muri cadi nta jambo ryo muri cadi dufite
ari ibyo ngibyo ngira ngo abanyarwanda bakaba bavuga ntikikirinya cyangwa se bakaba bavuga igihawusa wenda ko rwari mu ruvugwa ahanini rwinshi
ariko ubwo urumva babwiraga abaturage batari buze gusobanuza neza yewe nawe atari abaturage bari bamaze kwiga kuko bari barize muri ayo mashuri y'abakoloni ni ibyo bigaga
babishaga amoko no gupima amazuru n'imbavu
nakomeza bati bihariye ibikingi rero ni amasambu manini cyane ariko umuntu wese wishoboye agura akurikije ubushobozi bwe n'ubungubu mu rwanda ntabwo tunganya amasambu hari abafite manini hari n'abafite matoya ibyo bintu rero byose ntibabigize bashaka kugira ngo abanyarwanda basubiranemo noneho igihe barangariye mu gusubiranamo abakoloni bari bavoma igihugu ubwo rero ni naho bagerageje ko amasomo batanze bagerageje muri 59 bati twarigishije kuva abakoloni bagera hano ducamo abanyarwanda ibice reka tugerageze turebe ko amasomo twatanze abanyarwanda bayumvise nibwo rero bazanye icya kindi bise revolisiyo ya 59
hagati aho ngaho iyo revolisiyo ya 59 wenda umuntu yaza kureba kuko hano dusubiye inyuma gatoya bitubwira yuko mu 1899 nibwo uyu mukapiteni w'umudage von Gotzen nibwo yaje mu rwanda nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ariko bikagaragara yuko muri conference ya Berlin bagabana afurika iyo bita scramble and partition of africa ntabwo u rwanda bigeze barugabana ahunga rero gatanga amaze kuza nyuma y'intambara ya kabiri ya mbere y'isi mu gihe cy'1919 nibwo bivugwa yuko amateka avuga yuko ari bwo Rwanda rwambutse rw'Ubudage gushyirwa mu kitwaga League of the of Nation baza kuruha rubindagizo y'Ububiligi rumaze kubindagizo y'Ububiligi Ububiligi buje nk'uko bivuze nibwo bwatangije guhinga ibihingwa ngandurabukungu anabwo bakiraga introduction y'ikiboko shiku nibindi nk'ibyo ngibyo
no gukora imihanda
ariko iyo mihanda nago bayikoraga mu nyungu z'abanyarwanda bayikoraga kugira ngo bonde ukuntu bazatwara ibyo bajyana iwabo
no kugira ngo bashobore kugendesha imodoka kuko baje bagasanga mu Rwanda badashobora kugendesha imodoka kandi barazimenyereye
muri
make kwari kwishakira inzira
aha hano rero icyabayeho habayeho kugabanya ubutware bw'umwami wari umwami w'abanyarwanda yari umwami w'abahutu abatwa n'abatutsi ahangaha biza kubaho ngombwa yuko nko bitubwiye batangiye ubwo kwigisha ariko mu 1900 hafi za 35 nibwo byatangiye kugaragara yuko mu Rwanda batangiye gukora systeme ya moko izanywe mu batutsi izanywe n'abakoroni hano batubwira yuko baje bakigisha abantu bakabakangurira yuko abahutu basinziriye hari nabwo bivugwa yuko hatangiye gutekerezwa gukorwa no gutegura bazakora manifesto y'abahutu ubwo tugeze aho ngaho rero muri 58 ubwo muri za kamaramaka n'ibindi utuganiriro nanone utujyana kuri iyo manifesto y'abahutu yateguwe nande ese yari irimo abahutu bose cyangwa n'abakoloni bayikoze
mbere na mbere abakoze abahutu bakoze manifesto bari abahutu bize mu mashuri y'abakoloni na abahutu bari abakoloni bari baramaze kubacengezamo amacakubiri bari barababwiye batumva rero abatutsi barabaryamiye ubu nibo bategeka mwe ntimutegeka niba mudategeka rero ubwo ntimugera ku mutungo w'igihugu barawihariye ariko ahangaha kugira ngo abatwumva baze kubyumva neza abatutsi ntabwo aribo bihaye ubutegetsi abakoloni nyine baje bashatse badashaka kuducamo ibice bafasha abandi banyarwanda bari mu butegetsi babavanaho baravuga bati abatutsi nibo bakwiye gutegeka ibyo ntabwo byabaye mu nyungu byabaga mu nyungu z'abatutsi ahubwo byabaye mu gutega umutego uzabashuka muri 59 noneho babana ndabita abana bice gihe bize mu mashuri y'abakoloni byageze muri 57 nibo batangiye gukora manifesto y'abahutu ntabwo aribo bayikoze barafashijwe niba baranayikoze abakoloni bagiye babaha imirongo migari bakabereka inzira bakabereka icyerekezo ubwo iyo manifeste yari yavugaga iki manifeste y'abahutu yavugaga ngo abatutsi baturutse mu bahanga batwambura igihugu abari bo bagitegeka baracyiharira ubyihanganiye bavuga ngo umushyitsi umushyirikweru ejo akakuvana mu mbere
byavuga ko abatutsi ari abashyitsi
yari abashyitsi bari bavuye muri Abisiniya noneho bivuga ngo baraje turabakira none badutwaye ubutegetsi ababivugaga bose bakibagirwa ko abakoloni aribo bavuze bati stop yategeke abatutsi na n'ubu sinzi niba abantu babyumva neza ariko ngira ngo bimaze gusobanuka ko ubutegetsi bwari buhuriweho uwabuciyemo ibice ari umukoloni ubwo rero iyo bamaze kwerekeza abantu kunda amacakubiri ashingiye kunda barwana inkundura abakoloni babwiye abantu b'abanyabwenge bize icyo gihe muhatane mukureho abatutsi nimumara kubakuraho ubutegetsi nimwe murabufata nimubufata muraho mugeze ku mutungo w'igihugu andetse abo barababwiye bati abaturage ntabwo bazatwumva, abaturage bakomeye ku butegetsi bwabo ntabwo bazatwemerera. Abakoloni baravuga ati noneho nimubwira abaturage ko nibashishikara inka z'abatutsi aribo bazazirya izindi bakazitwara, ko imirima y'abatutsi aribo bazayisigaramo, ndetse n'amazu wenda atazaba yatwitswe nibo bazayasigaramo. Aho rero bari batanze ikintu kinanira benshi mu kwifata, abize rero bahataniye gusigarana iyo myanya, abatarize bahagaraniye gusigarana inka no kuzirya no gusigara mu masambu. Niho haje rero 59 bakoma imbarutso, ngira ngo muzi neza ko yakomewe mu marangara. Noneho mu gitondo bikwira hose abahutu bajya gusenya amazu kugira ngo basahure, birukana abatutsi kugira ngo basigare mu mirima yabo. Nanjye ubwanjye nari umwana muri 59 nari mu mwaka wa 4 primaire, abatutsi twari duturanye, imodoka zaraje zirabapakira zibajyana mu Bugesera. N'ubu turabonana bakavuga bati bacu ni mu Bugesera, ariko twakongera tugasanga iwabo ari iwacu.
Oya, ibyo nanjye reka ndihereho, iwacu muri za Nyamutera nubwo
ahubwo sinari nzi ko turi mu karere kamwe,
iwacu ni mu Rukiga.
Ntubyumva? Ubwo rero icyo kora icyo gihe indangagaciro abakoloni bagerageje kuzica muri 59 hari abanyarwanda bamwe bazirenzeho koko batari bake, ariko hari n'abandi bagiye bifata akanga kujya gutera
ku muturanyi umuntu abana bakenanye bahanye amata bahanye inka basabanye byose bagasangira akabisi n'agahiye.
Icyo gihe byarakozwe ariko abandi bakabitinya. Ubwo rero umukoloni yarageze ku cyo yashakaga, ateranije abahutu, ateranije abatutsi, ateranije abahutu n'abatutsi, ateranije abanyarwanda. Ubundi umukoloni yapfuye iki n'umututsi?
Icyo nicyo yifuzaga kumenya.
None
se umukoloni yavuye iwabo azi umututsi, umukoloni yaje afite agenda yo kuvuga ati rwose reka umututsi mpite, kuko hano ikigaragara biragaragara yuko abakoloni bo bazanye iyi agenda yo kuvuga yuko abatutsi arabimukira, ndetse baranakomeza bakora ibintu byose bishoboka, bagendera kuri ideology mu byo twita sectarian what ethnic ideology, kugendera kuguheza ubwoko no gushaka gusa nkaho ubwoko uburangiza burundu. Urumva? Ibyo byose byakozwe n'abakoloni, ariko none nyuma yaho baza bavuga, ariko none umuntu akibaza akavuga se niki koko abakoloni bari barapfuye n'abatutsi batigeze bapfa n'abahutu batigeze bapfa n'abatwa kandi bose barabanaga?
Mbere na mbere umukoloni yarebaga inyunguzi kugira ngo azavome igihugu ntawe umuvuguruza.
Ushaka kuvuga ko abatutsi barafite umutwe munini se?
Oya, ndashaka kuvuga ngo mbere na mbere yari yaratekereje uko azateranya abanyarwanda
bakabanza bakihugira mu kuryana,
icyo yari agifite nicyo gituma yazije avuga ati ababigisha ko muri bene kanyarwanda barababeshya
barabashuka
ati turi inkomoko zanyu ngizi. Hanyuma icyakabiri atangira noneho yagombaga kugira aho ahera, wenda yashoboraga no guhera ku bahutu ariko yahereye ku batutsi. Aravuga ati mwebwe ni mutegeki bariya abantu n'ibicucu abahutu n'abatwa,
ubwo abyo arabizanye.
Noneho abahutu n'abatwa bose baranyagwa, asigara kuko yategeka abatutsi
kandi hari hari abashefu baba baba hutu
abashefu cyane
yeze aba bose barabanyaga
barabanyaga
kwitegeko ry'umukoroni
ry'umukoroni aha noneho mu gihe abatutsi bari ku butegetsi mu gihe abatutsi bategekaga hagiye havamo bamwe bakurikira bavuga bakurikira amateka bakavuga batari ko aba bakoroni baraduteranije urabyumva ubwo na abatutsi iyo bari ku butegetsi ariko barareba bagasanga ubutegetsi bariho butandukanye n'ubwo barimo mbere bari bose ati noneho bamwe bakavuga bati abakoloni baraduteranije abakoloni batuzanye mu macakubiri ko twahoze twitwa bene mugabo umwe ibi bintu ni ibiki ko noneho abavandimwe bacu bandi banyarwanda bahutaba batwaba bagiye iruhande kubera rero ko aribo bavuganaga na bakoloni hakaba bamwe batinyuka kubibagezaho kandi iryo jambo ryo kuducamo ibice mwibuke ko n'umwami Musinga yavuze ati bari abakoloni ntabwo baje kutwubakira baje gusenya ubumwe umuco wacu kandi umuco wacu nusenyuka ubumwe bwacu buzasenyuka icyo ni kimwe mu byo yanapfuye n'abakoloni
baramuciye
baramuciye na Rudahigwa bimitse bashaka kumuteranya na se bazi neza ko noneho atazakurikira umurongo wa se kuko yabanje kwicecekera arabareba ariko bihere bigeze muri za 50 atangira kubata ati koko ati data yavuze ukuri aba bantu baraduteranye
ari nabwo bacaga Radego ndavuga yuko ashyiramo ingengabitekerezo umuhungu yo kugoma
ubwo rero umwami amaze kubona ko abakoroni baducamo ibice afatanye n'abandi batutsi bari kumwe mu buyobozi nabo batangira kubibona ariko banatekereje kubaka kugarura imbaga y'inyabutatu
aho ni imbere ya 58
ni imbere ya 58 nuko hera muri za 50 kuzamuka ku buryo noneho iyo mbaga y'inyabutatu bari bashatse kugarura bashaka kugira ngo bagaruke ku bumwe bwa bene kanyarwanda bwariho mbere y'abakoloni baravuga bati icyabikiza ngo bitungane neza tugongere tugaruke ture imbaga y'inyabutatu imbaga
y'inyabutatu
kuko umukoloni waduciyemo ibice yasibiri wabo
bati tumwirukane
bati rwose ntibavuze ngo bamwirukane batanze ibitekerezo yuko yasibiri wabo wenda ashoboraga no kugenda neza ariko babonaga ko ubumwe buzongera gusubirana uwabusenye atakiburi atagihari iryo jambo rero iryo jambo ryo kuvuga ngo umukoroni asubire iwabo ryakajije uburakari mu bakoroni noneho banga abatutsi ku mugaragaro kuko ntabahutu icyo gihe ntibashoboraga kugera ku bazungu
koko bari bamaze kubirukanisha mu buyobozi
abavuganaga nabo rero ni abatutsi bamwe bari mu buyobozi kandi bavuga bati abakoroni bakwiye gusubira iwabo tukongera tukubaka ubumwe bwacu icyo rero cyarakaje nicyo cyihutishije 59 baravuga bati none ubwo bagiye bariya abantu ubwo bavuze ngo dukwiye gusubira iwacu buriya bagiye kutwirukana ese mbere yo kutwirukana twabavanyeho turabavanaho dutize ariko hasi hariya hari abantu bakeneye ubutegetsi abahutu barahari abatwa barahari reka noneho tubabwire ngo nibaze bavaneho abo batutsi ubutegetsi babwisigaranire ari nabwo bavugaga abaturage wenda batazajya mu buyobozi bafata iriya mirima nta muturage wanze umurima ntanu wanze inka nicyo rero nibwo baturikije muri 59 abahutu babije imbere ariko abazungu pardon na abakoroni babari inyuma babari inyuma ntabwo waba uyobora ufite ingabo ngo abantu bica abandi urebera kandi kigusetse icyo gihe iyi niyo bakubita agasasu kamwe abaturage bari kubireka
bari kwiruka hagati aho ngaho bavuga yuko mbere yuko ndatujya aho ngaho ibyo byose birabaye ariko byabaye hamaze kuba forme ndashaka ungire ku mashyaka ya politike yaduka hari za runari hari icyo gihe runari
raderi
icyo gihe runari ngo yitwaga union nationale
rwandaise imbaga y'inyabutatu
runari runari rero icyo gihe baje akoroni ngo bamaze kurakara baje guhita bafata iyo bitaga parimihutu nayo ishingwa ariko iyobowe byose ari abakoroni babirimo none ndashaka uhere kuri ayo mashyaka uburyo yaje ndetse n'ukuntu ngo ngo insoresore zo muri runari ngo zaje guteza akavuyo niba zarakubise mbonye umutwa simbizi ngo imbarutse birabaye ibyo ugerageze kutugira muri iyo histoire y'amashyaka yaduka ni ideologie yadukanye ari nongera ngo tugejeje aha ngaha turi uno munsi amakuba twagiyemo
ideologie mbi
iyi ngiyi yo kugenda ku moko n'ibindi nk'ibyo ngibyo gerageza udutangirire kuri shitani yatwadukiye abazungu baza y'amashyaka mabi afite ideologie mbi ariyo yatugejeje mu makuba twagezeho mu gihe cya 1900 guhera muri 1959 kugeza igihe cya 1994 ngira ngo hari abantu batari bazi ngira ngo nk'urubyiruko ruvutse rwavutse nyuma ya jenoside cyangwa mbere ya jenoside gato wenda bashobora kuba bari bazi MLND barayumvaga kuko bakumva FPR bakumva za PL bakumva za PSD bakagira ngo niyo mashyaka yadutse
za remote batazizi
akintu
bazizo namba
hera kuri ku ntangiriro y'amashyaka n'uburyo akantu ka ideoloji kaje kwicomekamo aho duteze amatwi babyumva mbere ko tuza kujya gatoya mu karuhuko ko kwamamaza
urakoze ntabwo ka ideoloji kaze kwicomekamo ahubwo ayo mashyaka niyo yicometse muri ideoloji yari yatangijwe n'umukoloni yo kuca umuco nyarwanda no gusenya ubumwe bw'abanyarwanda igihe bamwe mu batutsi bari bamaze kuvuga bati igihe kirageze cyo gusezerera abakoloni nagira ngo abatwumva bamenye ko abatware b'icyo gihe barimo abatutsi nibo basabye ubwigenge ba mbere ubwo bwigenge rero bwavugaga ngo umukoloni asibiri wabo noneho dusigare mu gihugu cyacu twongere twubake bwa bumwe umukoloni yasenye
bwa bumwe bw'abanyarwanda
noneho kugira ngo rero abakoloni bamaze kumva ko umugambi ari uwo kubirukana nibwo bashatse imbaraga mu bahutu mu buryo butandukanye amashyaka si umuco w'u Rwanda ni umuco w'amahanga kubera ko bari bagamije rero gukomeza gusenya no gukomeza kwangisha abatutsi kugira ngo abandi banyarwanda babange bazanye amashyaka ko urebye nka aprosoma niyo yatangiye mbere aprosoma y'umugabo gitera niyo yatangiye urebye yatangiye nko muri 1957 ni naho manifeste bitaga manifeste y'abahutu rero icyo gihe abakoloni bashakaga bagendaga barambagiza abazajya muri ayo mashyaka akabafasha kuvanaho abatutsi manifeste y'abahutu imaze gusohoka bigeze mu nko muri 1959 nibwo haje andi mashyaka raderi dayeri na parmahutu niho yaje runari ngira ngo amashyaka akomeye runari raderi parmehutu na aprosoma
aprosoma ni nayo yabimburiye
aprosoma niyo yari yatangiye imbere ariko aprosoma yari ifite uburyo bwo koroherana ni nacyo gituma abakoloni bayiretse kuko harimo ikintu sosiyale ikindi sosiyale rero kiba kijyana mu bworoherane niyo mpamvu
ugasanga abaho turi batangiye koroherana n'abatutsi kandi barashakaga ko ahubwo babarwanye
mbe sesa barashakaga ko babarwanye mbere uwitwaga Gitera we yashakaga ari abahutu ari abatutsi ngo abahuze
abahuze bagira ibiganiro
noneho ariko namara kubahuza abo umwami wabo namara kubahuza abo umwami wabo
ariko bahuriye hamwe
iryo shyaka rero abakoloni basanga ritazabafasha kuko ridaheza umwanzi ariwe mututsi nibwo rero bagiye mu banyarwanda bandi babafasha guhimba amashyaka ubwo niko bahimbye cyane cyane parmehutu Raderi nayo urebye yajyaga kumera nka aprosoma ntabwo ari impeza nguni noneho umukoloni atekereza parmehutu parmehutu rero ni iyo ire ni ukwizina rimeze yari impeza nguni iyo yagombaga guharanira gusa inyungu z'abitwa abahutu bonyine aho niho bashyize imbaraga kugira ngo parmehutu ari izatsinda kuko izatsinda ari impeza nguni inoneho ikagenda ikurikira politike umurongo abakoloni bashyizeho ni nayo mpamvu muri referendum yo muri 1961 abakoloni bakoze uko bashoboye kugira ngo parmehutu ari itsinda y'amashyaka yandi izagaruke noneho izayobora igihugu ari extremiste ari impeza nguni ifite urwango kuko rurambuye rukabije rw'abatutsi yanganisha abatutsi n'abandi banyarwanda niko byagenze kandi koko muri referendum parmehutu yatsinze n'amajwi menshi cyane arenga za 88% hari ku ijana andi mashyaka asigara asa naho atagira imbaraga ku buryo noneho hakurikiyeho umurongo wo kuyahanagura buhoro buhoro akaza gusigara parmehutu ngira ngo rero mu gusubiza ikibazo amashyaka ntabwo yari umuco w'u Rwanda amashyaka yazanywe n'abakoloni amashyaka kandi abuza rimwe na rimwe nubwo tuyafite rimwe na rimwe
iyo bayayirimo
bayakoresheje nabi hari ubwo yoreka igihugu noneho ukoresha nawe ashobora gukoresha rimwe muri ayo mashyaka agasenya igihugu akikiza abo atashakaga niko byabaye rero ku bakoloni bakoresha MDR parmehutu kugira ngo bavane abatutsi ndetse binakabije banameneshwe bajye mu mahanga babise abanyarwanda ariko nawe nimutekereze nge nturuka mu ntara y'amajyaruguru cyane cyane ahahoze ari Ruhengeri ariko ubu ndakeka ko no mu gihugu hose ariko byagenze uzi abantu bavutse basangira bareranwa bakigana waje kubona ukabona iwabo baratwikiwe ukabona iwabo barasenyewe ukabona iwabo barasahuwe ukabona iwabo bamwe barishwe
kandi ugasanga birakorwa
n'abo muturanyi
nasangiraga kabisa n'agahiye
wajya kureba ugasanga amamodoka araje arabapakiye ngo ntabwo bagomba gutura aho ngo barabaciye bakabacira aho za Bugesera za Rukumberi hari n'ahandi
bakajya kuba intabwa
abantu rero kenshi bakunda kuvuga ngo nta macakubiri yizwe yigishijwe none se ibyo mvuga cyabaye mu Rwanda hose
kandi hari mu mwaka wa 1961
mirongo itandatu na rimwe aho niho babajyanye rwose guhera muri 1961 n'abari za Rukumberi na za Bugesera nk'abanyamakuru mugerayo bazababwira bati inkomoko yacu ni ahanaka, bamwe bakomoka ku Gikongoro, bamwe bakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda mu burengerazuba
mu bice
bitandukanye by'igihugu. Nta muntu wahakana ibintu biriho bifatika. Rero kugira ngo abana baze kumva ibikorwa n'abandi baturage bumva ibikorwa mu nama zose ndetse n'abarimu baravuga ngo bati bari abantu mubona basenyerwa bishwa ndetse bajyanywe baciwe nuko atari abanyarwanda bakomoka mu mahanga baje bavogeye igihugu cyacu. Ikindi ni abagome. None se murabona ko bimye ubahindukire barebe basange abatutsi aribo bategeka kibene ikirego atarabwishyizeho. Ntimubona murabona bariya abatutsi ukuntu ari abagome, ubuhake bazanye, bazanye ubuhake. Ariko mu by'ukuri
ariko iryo tsengeza amatwara ryafashe intera nini, kuko urumva nticengeza amatwara ribi
yafashe intera nini guhera muri za 20 kuza kugera muri 59. Uwavukaga wese yumvaga ubugome bw'abatutsi n'igihe bitari byakageze muri 59 byagendaga bucece mu gihe cy'umwami byagendaga bucece, ariko bivuga ubugome bw'abatutsi butagereranywa. Noneho guhera muri 59 byigishwa ku mugaragaro. Ubwo rero nashaka kubabwira ngo igihe batwikiraga abantu bakabica, abandi bakabajyana mu modoka bakabavana bakabatandukanya bakabavana ku ivuko bakabatandukanya n'abandi banyarwanda
bakajya mu kato muri tsetse.
Muri tsetse kandi icyo gihe aho hantu hari tsetse hari ishyamba riteye ubwoba rwose. Abantu bamwe barabona Ubugesera bw'iki gihe bakabona za Rukumberi bakibwira ngo ni kwami hari ishyamba riteye ubwoba, ahubwo no kugira ngo abantu babe bararokotse icyo gihe.
Okay, aha, ntacyo
nuza kugira ngo abanyarwanda babe bararokotse icyo gihe babe bamwe bakiriho. Nahamana rwose ubundi ntabwo kujya mu ishyamba ryatetse inyamaswa. Ubwo rero habaga gusobanurira abantu ngo barigiye abantu igitumye bagiye, gituma bishwe, gituma basenyewe ni abagome. Ntabwo ari abanyarwanda batuvugiriye igihugu, nimureke tubikize bagende.
Ibyo byose umukoro narebera kandi
arebera
aho ubishyigikiye.
Nari umwana muri mirongo itanu n'icyenda habaye inama, njye nari wo mu Ruhengeri ariko babaye inama muri Kigali hariya mu Gasiza, barabivuga ngo hari inama sushefu twabana wankundiraga ko namwigishaga Igifaransa. Yari umuntu mwiza cyane, arambwira ati wa mwana we ati mu Gasiza hari inama, atenda tujyane
uramuherekeza.
Ati ugende unyigishe Igifaransa, ati ariko ati tugirane muri iyo nama. Narahageze aba umuntu wafashe ijambo yavuze ati abatutsi ni abagome, kandi reka baba bagome si abanyarwanda, ni abanyamahanga baturutse muri Abisiniya, turabakira none batuvanye ku butegetsi. Ngo niho uwo mugani wa mbere nawumviye ngo umushyitsi umushyiri kweru akakuvana mu mbere. Ahubwo hari hakikije komiseri w'umukoroni n'abamwungirije b'abakoroni, noneho n'ingabo z'abanyekongo kuko arizo zafashaga Ababiligi kuyobora iki gihugu.
Ingabo z'abakongomani
z'abakongomani
nyakubahwa hagati aho ngaho tumaze kubibona ubwo biragaragara yuko uwabaye perezida wa mbere yari Girigwari Kayibanda
oya
yari mbonye umutwa
mbonye umutwa
ariko mbonye umutwa we hano ashobora kuba yarewe igihe gitoya ku buryo nta ntabonye yabonye umwanya wo kujya muri politike no no kumenyekana ariko duhere ku ngoma ya Kayibanda bigaragara yuko kayibahamaze yiswe revolution muri 59 bigana ko revolution ntabwo revolution y'abanyarwanda revolution y'abahutu muri 59 ariko hagati aho ngaho cyo ntazi ngira ngo umuntu yanavuga ati revolution yabamwe mu bahutu bari kwibera kuko nako twavuga yuko abahutu bose bagize uruhare muri no revolution
bishoboka
mu revolution yitirwa abahutu muri 59 ahanini yagendaga ku mahame yo kuvangura yo gusubiza abatutsi aho baturutse ndetse irakomeza iza kuvamo ishyaka ryitwaga MDR pari muhutu ishyaka MDR pari muhutu ko uko biri kose bivugwa yuko ushobora kuba aribaye mu warabaye muri MDR byaba ari byo cyangwa se byo
nabayemo
muri MDR ikigishwaga bicyo gihe niki SK consequence MDR cyo gihe abakoroni bari baragiye ariko se ntibyashoboka kuba MDR yavuga iti abakoroni baragiye reka turebe uburyo twadohora duhindura imyumvire ya politique watubwira exactement ibyari muri MDR kuko turutari bamamuka ya politique kandi politique n'amashaka ni nk'umutima n'amaraso hagato ngaho watubwira kuri MDR
nagira ngo nkubwire ko MDR abanyarwanda twari tuyirimo nkuko twagiye muri MRND
bwari ubwato
hari ubwato utabugenderamo ukarohama
aha
bwari ubwato kuko ndakubwira ko amashyaka yose yavuyeho hasigara MDR parmutu MDR parmutu abayikoze nta kindi bigishije atari amacakubiri n'iryo jambo ryaje kubera iki MDR ariko abanyarwanda ntibabyumve abaturage ntibabyumve
ndakumva MDR ni igiki
ni igiki noneho abashinzwe politiki rero baravuga bati nimuze dushyire ikintu abaturage bazumva noneho tukabona amajwi
bati ne MDR pari muhutu
dushyireho rero pari muhutu
ijambo turizemo
umuhutu urizemo umuhutu wese
yiyumvemo
yiyumvemo
rwose ubwo ruvuga ngo bwari ubwato hagati aho ngaho kindi kintu umuntu yakwibaza ese ni gute MDR yaje guhinduka hinduka MRND cyagenze bite icyo gihe
ntabwo MDR ntabwo twavuga ko yahindutse MRND ahubwo MRND yava yasimbuye MDR muri 1973 Habyarimana akuraho Kayibanda yavanyeho n'inzego zose za
MRND
za MDR
Brito
hashize umwaka umwe ayobora ashyiraho noneho nawe irindi shyaka rimwe rukumbi ryitwa MRND mu gutangira MRND iyo yari igaragara ariko gushyira MRND igaragara ntabwo byabuzaga MDR itaragaragara gukora bari bayikuyeho ariko abantu bayo hanze mu giturage barakoraga
abakadere bayo
mu ntangiriro y'amashyaka rero aya mashyaka yazanywe yaje FPR Inkotanyi imaze gutera bigaragara ko tugomba kugaruka mu buyobozi bwa demokarasi MDR yaravutse
irongera igaruka
noneho ihangana na MRND
ubwo ni hangana mu mwaka
ngira ngo amashyaka yo mu Rwanda yaje muri 1991 1992 niho amashyaka mu Rwanda yavutse haza MDR ihanganye na MRND haza PL haza PSD noneho MDR yaje icyo yakoze gusa parimoto yayikuyeho ako kajambo
ivano gusako kanu
kapari ariko ideoloji nakomeza
yakomeza
nimidari ya mbere nimidari bamba yambarwaga muri MDR Parmutu ba ejo bundi muri 1992 amashaka yongiye kugaruka mu Rwanda MDR ya sinzahari yakuye muri stock rwose abarwanda shaka bayo niyo bagendaga bambaye icyo gihe
ibi MDR ivugura igihe bya
kera MDR inshya ariko mu ishusho
ya kera rwose
hagati aho ngaho rero akaba hari ikintu kimwe wenda umuntu yakwibaza ibi byose tubona no kuvuga ngo biragaragara yuko ari ibintu byatojwe kandi biza bituruka ari ingengabitekerezo yaturutse mu bakoloni ariko hakaba hari ikintu kimwe hano ngira ngo umuntu atakwirengagiza hano turabona haji hagaragara abantu bagiye bayobora u Rwanda ndetse bakavuga ko bamwe atari abanyarwanda ariko ubwene gihugu bwabo bukagera nabo ubwabo bukemangwa urugero ni Girwari Kayibanda ndetse abenshi batemeraga yuko ari umunyarwanda w'umwimerere icyo cyo wabivuga hiki
mu byukuri uko nabyumvise naje kumenya ko Kayibanda we yavukiye mu Rwanda ariko ko ababyeyi be baturutse muri Kongo ari ise cyangwa sekuru ko yaturutse muri Kongo azamwe n'abapadiri baje mu ivuga butumwa ari nayo mpamvu bavuga ko Kayibanda yashoboye ni umwe mu bagiye mu iseminari cyane cyane abapadiri bamwemera bamukunda kubera ko igize ko abakuru ababyeyi be bari abakozi b'abapadiri bavuga rero rwose ko atari umunyarwanda
ariko yavukiye mu Rwanda aho turahavuye tugeze kuri nyakwigendera Juvenal Habyarimana nawe bakavuga yuko ashobora kuba abenshi bavuga yuko ashobora kuba ari umufumbira cyangwa ari umukiga w'i Buganda ibyo byo wabivugaho iki kuri ibyo bigenda bivugwa aho ni ihaba kuba abakoze politike z'icyo gihe basara bene igihugu ahubwo nabo bakabishimira ko bagendera mu murongo wa gikoloni kugira ngo akomeze gucamo abanyarwanda hato abanyarwanda batazashyamwe aho batari kose ku cyondo tuyo ibintu bigenda gutya na gutya na gutya
mateka twagiye tumenya icyaje kugaragara Habyarimana we nawe ise yazanywe n'abapadiri irambura muri paruwasi irambura bavuga ko abapadiri babazanye bari babakuye mu karere ka Kakingogo muri za Muramba bakaza baje mu Bushiro mu gushinga paruwasi irambura ariko tuza kumenya ko hari na nyirasenge wari ikabari nge naranamubonye noneho abantu ntabwo bashoboye kugaragaza nyirasenge yashingiwe mu Bugande yavuye mu Rwanda cyangwa ahubwo umuryango wa Habyarimana wavuye mu Bugande uza mu Rwanda ariko abenshi batangiye kuvuga ko Habyarimana yaturukaga mu Bugande bari babakuye mu karere ka Kakingogo muri za Muramba bakaza baje mu Bushiro mu gushinga paruwasi irambura ariko tuza kumenya ko hari na nyirasenge wari ikabari nge naranamubonye noneho abantu ntabwo bashoboye kugaragaza nyirasenge yashingiwe mu Bugande yavuye mu Rwanda cyangwa ahubwo umuryango wa Habyarimana wavuye mu Bugande uza mu Rwanda ariko abenshi batangiye kuvuga ko Habyarimana yaturukaga mu Bugande
hagati aho ngaho tugaruka tuvuye kwamamaza turaza kuza gatoya turebe ibibazo nanone nubwo byitwaga yuko iyo politiki yagendaga ku moko ivuga abahutu ariko ntiyigeze ikorera abahutu kuko wenda bwana rutsaba ari butuganire turaza kubona ibibazo by'uturere tukabona umuhutu waza umunduga nta burenganzira afite nk'umushiru tukabona nibindi nk'ibyo gibyo tuze kureba iyo politique koko yaba yari mariki abanyarwanda baba abahutu baba abatutsi ugereranyije na politique y'iki gihe ubwo rero araza kudukorera ikigereranyo cy'isura ya politique iriho ndetse na politique yahise ndetse no nidindira politique yahise yegejeje ku banyarwanda Celeste mbere yuko twamamaza katonde twumve n'aka kajambo ka Mugesera
Ministri w'intebe witwa ngo ni bari senga kitani cyangwa yaremye zimbizi afata inzira n'icyangwa ugungwa agiye kubuza abahutu kwirwanaho abatutsi babatega za mine mwabyumvise kuri radiyo maze bamuhugwa amenyo namwe mwarabyiyumviye ati umutwe n'abarwanashyaka be bose n'amashyaka bafatanyije ubwo rero murumva abo bantu bimaze kugenda gutyo mwiyumviye perezida w'ishyaka ryacu nyakubahwa jenerali majoro Habyarimana Yuvenali ageze mu Ruhengeri avuze ikinani kiragaragara babandi bahita bajya mu mva murumva rero umugeri w'abo bantu ko bahwereye bateye umugeri bumvise u Rwanda rwose nabo mu yandi mashyaka barimo kuyavamo bagaruka mu ishyaka ryacu kubera ijambo ry'umukuru wacu
Ok, tukaba tugarutse rero kuri isaha ya saa mbiri minota mirongo itatu n'irindwi muri studio zacu tukaba rwose tugarutse ahangaha rero nyakubahwa Bwana Rucagu Boniface akaba agiye nyine kutubwira kuri bimwe twasorejeho mbere yuko tujya mu karuhuko ko kwamamaza nyakubahwa ijambo ni rwawe
amara kongera mukansubiramo gatoya
twabazaga tuti twagiye tubona bimwe mu byagiye bibaho tukavuga tuti nubwo icyo gihe za MDR parimuhutu n'izindi nkizo ngizo nubwo bavugaga yuko bakora mu izina ry'abahutu ariko ntacyo bigeze bavuga yuko bamariye abahutu keretse wenda utuzo tumwe dutanga urugero umuhutu wo mu Nduga ntiyari afite agaciro kangana n'umuhutu wenda wo mu Bushiru n'ahandi nkaho ngaho ibyo rero tukaba tuvuga tuti eske iyo politique muri icyo gihe niki uyinenga yitwa abanyarwanda ndetse wenda na politique y'iki gihe turimo ya FPL icyo unabereye n'umunyamuryango icyo ubona itandukanyije na politique y'icyo gihe nyakubaho rucako
murakoze cyane ko MDR parimuhutu na emerende zose emerende yo tuze ku turaza kwigarukaho nyuma gato MDR parimuhutu niyo yatangiye itangira igihugu cyose n'amatwara yayo n'umurongo wayo na ideoloji mbi yayo y'amacakubiri abahutu bagiye ku butegetsi barabufashe basimbuye abatutsi abwo katuvuye muri kuva muri 59 muri 61 nyuma ya referendum kayibanda aba perezida ubundi yari ministre w'intebe ariko yagiye yabaye perezida muri 61 nyuma ya referendum ariko ntabwo byageze muri 65 abahutu bakivuga rumwe
ubwo byagenze gute
hajemo amacakubiri kandi amacakubiri yaturutse muri prefecture kayibanda yaturukagamo igitarama noneho bakavuga ko kayibanda atonesha abantu bamwe bo mu turere dutandu tunyuranye agatonesha uturere tumwe utundi tugasigara inyuma icyo gihe bavugaga ko akarere ndavuga abumva akarere ntibaze kugashakira mu karere kariho none ubu ngubu ndibuze kuvuga ko bavuga ngo akarere kandiza ngo karatone ngo kayibanda yaragatonesheje akarere kakabagari ngo aho abahutu bo mutundi turere ubwo nokuvuga Rukoma Amayaga hari harimo uturere twinshi ahangaha batangira gushwana none no mu karere bavuga kamwe kamarangara kayibanda atangira gushwana na nabantu bo mu marangara kandi bakagombye kuba bari kumwe kuko abandi bavuga kuti yatonesheje amarangara niba atangiye kugonganira na barwasibo rwasibo yari ministre ukomeye cyane yabanje kuba ministre wa w'uburezi yaje kuba ministre w'ubyo maca kubiri ya abantu bigitarama yarakomeje yarakomeje bagashinja Kayibanda kuguma gukoresha umutungo w'igihugu awuhatsemo cyangwa se awugaburira gusa abantu bo mu karere mu turere tumwe abandi bagasigara ubwo mu gihugu hirya mu gihugu ntabwo bari bagatekereje iyo ntibabihaga agaciro ariko bigeze muri za 68 birakomera nibwo hadutse icyo bitaga amacakubiri niho nibwo hadutse icyo bitaga guta umurongo
muri
68 guta umurongo ya politiki y'amacakubiri y'abantu b'igitarama batashoboye kumvikana iwabo akwira mu Rwanda hose mu baparlementu bose bagaragaza ko hari abantu barimo kurwanya Kayibanda noneho mu mpande zose byigabanyamo ibice bamwe bajya kuri Kayibanda abandi bagiye ku gipande cya murwanyaga banateganya no kujya gukora anchete z'ibintu Kayibanda bavugaga ngo Kayibanda noneho bagiye gukora mbere yo kujya gukora iryo genzura haza ikintu bise bariya abantu bagenda kuriya bagasebya umubyeyi w'igihugu
ariwe Kayibanda
ariwe Kayibanda ntabwo bakiri kumwe natwe ni mu bavane muri parimutu ubwo noneho haza kampanye haza umurongo wo kuzenguruka mu gihugu hose bagaragaza ko hari abantu bataye umurongo wa parmehutu guta umurongo no guta umurongo wa parmehutu none abo bantu bagomba kuvamo ubwo rero parmehutu yacitsemo ibice abavanywe muri parmehutu bakaba batazongera kugira n'ijambo mu gihugu n'abandi bagumye kuri Kayibanda bo bakakomeza kugira ijambo mu gihugu mwumve rero iyi wavugaga umutungo uti ntabwo ese aya mashyaka MDR MLND zakoreraga abahutu bose izi ngero nguhaye z'uko amacakubiri ashingiye kandi ku mutungo ibi bintu byose biragaruka ku mururumba ubusambo ninda nini uyu mururumba ubusambo inda nini yatumye abaparmutu bo kwa Kayibanda bicamo ibice bamwe baracibwa abandi basigara kwibera ni kimwe cya byarazamutse biza kugera igihe Habyarimana avanyeho MDR aza gushinga MLND hano uri buze kumva n'amakuru avuga baravuga bati umunyendu umuntu wo muri MDR ntabwo yarebwaga kimwe no muntu wo muri MLND cyangwa se M cyangwa se akarere ka Nduga n'urukiga Habyarimana za gukora kudeta avanaho Kayibanda hari hamaze kwigaragaza ibice bibiri by'igihugu igice cy'urukiga n'igice ikirukiga cyitwa icy'amajyaruguru ikinduga cyikitwa ari amajyepfo mbere na mbere MDR ntabwo yarakariye MLND ku kubera undi ko wenda MLND ikoze kude itayobora neza yayirakariye gusa kuko ivanyeho MDR ikavanaho ubutegetsi bw'abantu bo mu majyepfo byabaye politike y'akarere ubu bushyamirane bwaranakomeje nubwo MDR itavugwaga yari yaravuyeho kubera ko MLND yavuze iti mwese n'abari muri MDR mwese mubaye MLND mujyemo ariko ntibyababuzaga gutekereza aho bari gutekereza ko bamba ubutegetsi gutekereza ko abakiga aribo babambuye ubutegetsi MLND nayo igezeho yitwara nabi kuko yazanye iringaniza mu myanya y'amashuri ivanaho gutsinda ishyiraho kwemererwa mu mashuri bivuge ngo umwana uzaba utaratsinze ariko ngo iwabo hakaba bigaragara ko nta bantu bize bariyo wazazamurwa watsinze kandi mu karere k'iwabo bigaragara ko hari abantu benshi bize uwo abuzwe amahirwe ye ntabwo rero ari MLND ari MDR nta ryigeze rikorera inyungu z'abahutu ngo abahutu bose bumve koko inyungu zibageraho ni nayo mpamvu amacakubiri yakomeje kuza
hakoreshwaga akarere
urumva ko yari politike y'ironda karere n'ibindi nk'ibyo ngibyo hagati aho ngaho rero ndumva tutakwihererana twenyine reka duhe n'abaturage ijambo abashaka kutwandikira mwandike ijambo R1 musiga kanya mwandike ubutumwa bwanyu mwohereza kuri 73 cyangwa se kuduhamagara ni kuri za nomero zacu z'ubwire Celeste
ni 77 686 77 773 ndetse na 0722 0991 11
hagati aho ngaho rero mwabyumvise uko byagenze mwumvise yuko iyo politike yari iy'akarere ntabwo ari politike nyayo yo kubaka umunyarwanda uwo ari we wese hagati aho ngaho rero sinzi niba hari icyo wifuza
hari icyo ndashaka kongeraho
yes
iyi politike yo kudakorera abaturage uko abo bahutu bose ngo babakorere ibyo babaga barabasezeranije nge yaramfashije
gute
yaramfashije noherejwe ngira icyizere cyo kujya kuyobora prefektura ya Ruhengeri yari prefektura ntabwo ari akabaye intara
nyuma ya jenoside yego
muri 1997
ako nako twa tugiye kubaza ariko ntacyo
wakoze 1997 nagezeyo nkabwira abaturage ni baturage uko mubibona murumva mutsimbaraye ku butegetsi bwavuyeho uretse amacakubiri nihagire umwe uvuga ati ambwire ati ukwezi kwarashiraga bakampa agasabune ukwezi kwarashiraga bakampa ikiro cy'umuceri ikiro cy'ibijumba ikiro cy'ibirayi ninde ni bande babonye ibyo biro buri kwezi cyangwa se buri gihembwe cyangwa se rimwe mu mwaka ngo kubera ko ari ubutegetsi bw'abahutu rimwe mu mwaka bazajya bazanira ibijumba imiryango yose mwakira ibijumba cyangwa ibirayi abaturage baravuga bati ntabwo twigeze tubona none se niba ntabyo mwabonye murarwanira iki ugasanga aho ngaho abaturage bakabyumva kuko muturage nawe ageze igihe agomba kumenya kurwanira inyungu ze ubuyobozi buriho bukamwereka aho inyungu ze ziri bukanamufasha kuziharanira
okay hagati ngaho bwana Rucagu Boniface biragaragara yuko ubu butegetsi buvugwa yuko bwari ubutegetsi bushingiye ku moko n'ibindi buregwa yuko bwarangije bukoze genocide ariko uyu munsi muri opposition hanze bavuga yuko ntambwe muri FPL mwakoze genocide mwakoreje genocide abahutu bakavuga yuko ari genocide yakorewe abatutsi hakaba niyo yakorewe abahutu urabivuga hiki
nge simbyemera
mwakoze genocide y'abahutu
nge simbyemera simbihanikaniye kuri radio 1 gusa nabo tuganira ndabihakana nabo duhura kenshi tukabijyamo tukabiganira mbireka ko bibeshye wenda reka mfate ku rugero rw'akarere kakunze ya zone yakunze kuvugwa mu ntambara y'abacengezi kandi ntambara y'abacengezi ndi umuhamya wayo
kuko ari wenda akarere
intara prefectura yaberagamo intambara nje sinahakana ko abaturage batapfuye rwose byarabaye ariko se bapfuye bate
icyo nicyo twibaza
abacengezi barazaga ni nacyo kibabaje barazaga bagakumura abaturage bati nimuze mufate amadebe mufate inzogera mufate amafuni n'amasafuriya maze mudukurikire mugende muvuze ibyo bintu maze tujye gutera komini y'iniyi abasirikare no abacengezi bakagenda barasa abaturage bavuza amafirimbi bavuza amadebe bahondagura amasuka ubufuni noneho igihe abacengezi barasa ku biro bya komini y'iniyi cyangwa barasa ingabo z'u Rwanda nazo zikohereza amasasu mu cyerekezo ari kuzirasa aturukamo hagapfa abacengezi hagapfa n'abaturage urwo rugero rwabayeho n'abaturage batwumva bazi ko byabayeho iyo umuturage yagiye mu barwanyi aba yabaye umurwanyi
ariko bwana Rucagu umuturage ashobora kuba atabizi mwebwe mwakoraga iki ko ari perefe n'iki wakoraga kugira ngo abaturage batajya mu bacengezi
aha ubwo nari ngwaye urwo rugero hari izindi nyinshi mbanze izo ngero cyangwa nsubize icyo mbajije
ubwo nacyo aza kugisubiza nyuma banze ngero uze kugisubiza nacyo
urugero rwa kabiri abacengezi barazaga bakajya mu nzu y'umuturage akabacumbikira ingabo z'u Rwanda zatambuka ziri muri patrouille zamara gutambuka umucengezi wishe mu nzu abacengezi barimo bakohereza amasasu ku ngabo z'u Rwanda izidapfuye zigahindukira zikareba aho amasasu aturutse nazo zikoherezamo amasasu haba b'ikibondo umwana muto haba mu mukecuru haba mu musaza haba mu mucengezi iryo sasu ntabwo rishobora kugenda ngo nirigerayo ngo rivuge ngo mbo ngo uyu we yari umwana ntabwo tujya kugwaho reka dushakishe turebe aho riturutse ntabwo ibyo bintu bishoboka aho haguye abaturage benshi
urashaka kuvuga ko ingabo icyo gihe zakoraga muri self defense mu kwirinda
rwose ahandi hagatatu ingabo zihagaze ko izi impande zombi zimwe zihagaze ku musozi izindi zihagaze ku wundi zirimo kohererezanya amasasu hagati aho amasasu menshi wenda azagenda gwe kuri iyo misozi bahanganiyeho ariko hari n'azayoba akagwa mu bibaya kandi birimo abaturage bazapfa niyo mpamvu mvuga abaturage barapfuye ariko bapfuye muri izo ngero nkweretse
icyo mwakuraga mwebwe ni iki kugira ngo abaturage bataza kugwibwa nakaga kabagwiriri
urakoze cyane icyo twakoraga icyo ngiye nakoraga
uko ni wari umuyobozi wa prefecture wenge
icyo ngiye nakoraga nahamagaraga kenshi abaturage tukajya inama nkaberekana dore baturage bene wacu muzi ko kuva muri 1990 kugera muri 1994 twarwanye tukaza gutsindwa ese muzi cyatumye dutsindwa twatsinzwe nuko twakoze amahano twakoze ibibi ntabwo ikibi gitsinda none ubutegetsi bwariho bwatumye dukora amahano bwavuye nimusigeho kurwanya ubutegetsi buje bubatoza ubumwe bubatoza kubana neza bubatoza kubahana nkababwira nti twarabanye murabizi murabizi twarabanye ntabwo nigeze mbahemukira ariko ngiye kubaha inama ku nyungu zanyu no ku nyungu z'abana banyu nimuze duhinduke dukorane n'ubutegetsi bushya ubuyobozi bushya bwigisha ubumwe bw'abanyarwanda izo nyigisho kenshi hose hose nizo natangaga ngatanga n'ingero z'uko abavuga ngo bararwanira ubutegetsi bw'abahutu kandi baba bakaba barimo kwica abahutu bigaragara ko bababeshye none se igihe boherezanya amasasu uko wamugana nk'uko nabivuze amasasu uko atazagenda arobanura ngo isasu ngo rivuge ngo ngeze ku mututsi ngo reka noneho reka ariwe nica ubwo ngeze ku muhutu reka nkate njye gushakishaho umututsi ari isasu ntirifite izo ngabire zo kubikora zityo uwo rigezeho ryicungu abaturage mboneho n'umwanya wo gushimira abaturage bo mu majyaruguru by'umwihariko na Ruhengeri twakoranye bambereye imfura rwose barabyumvise barabyemeye ni naho havuye kujya duhamagara abana bari mu bacengezi ko nimuzi leta irihira abashaka igihugu kirabashaka kirashaka ubumwe bw'abanyarwanda mwese nimuzi ubumva rero ibyo twakoze kwari ukuganisha mu nyungu z'umuturage
okay hagati ngo murakoze reka noneho duhe n'abantu urubuga urakoze rwose hello radio one ganira na chairmani wa
nukuri dewe urishimye ku giti cyane
ku giti cyawe urishimye
kuko
witwa nde
nitwa
Alex
werereye he
jewe twabanye muri Ruhengeri
wabanye muri Ruhengeri
nari mu mutwe witwaga Delta Force
muzi
uwo musaza wacu twarabanye twajyanye mu nama nyinshi kuko Delta Force niyo arishinzwe hakurya Remera hejuru kubabikira disikuruze zose 90% bwari ubumwe n'ubugiti yanadufashije ikintu kinini tutari kwishoboza nk'ingabo kuko araho yageraga agasasa inzobe mu baturage n'ubwa mbere niyo mpamvu ngiye nari umwe ariko atari umwana wo guta umutima nari umwana mu miyoboro ariko akababwira ati bararaga bateye kandi bakaza batera mu miryango yabo kubera harimo umwe wanze kwifatanya nabo ahubwo akatuzanira amakuru niba tuzaniye amakuru tukayamenya bahitaga baza bakireta bakaza kwica uwo ngo batafatanyije mu kubahisha cyangwa mu kubashyira ibiryo noneho irogo bakundaga gukoresha ngira ngo uwo muyobozi bwana Boniface arazibuka izo rogo ko twakundaga kuzereka abaturage ngo bari buzibone bamenye ko bari butere ejo none izo rogo twafashijwe na disikuru bwana Boniface yatanga abaturage ko bagomba kutwibonamo kuko bariya nubwo babashuka ngo babakoreshe barabagira igikoresho none utifatanyije nabo mu bibi bakagaruka bakamwica akavuga ati se ko bagaruka bakabakoramo nitwa ngo ni so wanyu cyangwa umwana wawe wabyaye uwagufitiziye inyungu kandi wufite kurerera iki gihugu we yaratoronje abahanze mu mashyamba twebwe tukwiye kunga ubumwe tugasenyera umugozi umwe tukazamura igihugu cyatubyara kavuga ati nitwe bukungu n'ubushobozi bw'iki gihugu uvuga ngo inyigisho yakubwiye ko yagiye abikora mu by'ukuri byafashije icyo gihe yari perefekite ya Ruhengeri kugira ngo iby'ubuzimu iby'ubumwe kandi n'ikindi gishimira uwo musaza yanampaye kugeza mvuye mu buzima we yarababwiraga ati murabizi twari abana ni bake muri icyo gihe cy'icyenda gatandatu icyenda kabiri icyenda umunani icyenda n'icyenda kujya hagati mu mbaga nyamwinshi akavuga ati twari abana kuko abenshi barishaga bafite ipfunwe kuko babaye muri leta ya mbere ariko yarababwiraga ati twari abana twabanye turi imfura mureke dufatanye mu gihe baturoshye muri za butegetsi bwahise ubu nicyo gihe cyacu dore twabonye ubuyobozi bugomba kubyoreza umurongo w'uko twubaka tukava mu macakubiri nimuze rero natwe tuzane ibitekerezo byacu twitandukanye na bya bindi batwije kera tubone ejo hacu hazaza heza tubone aho twarera abana bacu noneho byo ikintu nisabira nshaka gusaba uwo musaza uyabaye niwe mukuru w'itorero ry'igihugu njyewe ndamusaba we arajya kubireba muri gahunda ze twebwe turabamugariye ku rugamba nanjye naramugariye icyo gihe nanjye n'umutwa ariko naramugariye isoko njyewe ndamusaba natwe gahunda y'igihugu iratureba mu ntore ajya ahereza amahugurwa n'amasomo njyewe namusaba kuko arizo kirazira twagenderagaho mbona ubu ngubu tutakigenderaho mbere y'uko tuvamo tukiri mu kazi twari dufite ariko twaziriye mu kazi aho turi aho bagiye batunganyiza mu midugudu mbona harimo muri twebwe tugenda tuteshuka kuri za kirazira twahawe rero njye namusaba nubwo tubana n'ubumuga ko yajya dusura njyewe ntuye ku muyumbu akajya dusura bakaduhereza ayo mahugurwa kugira ngo kuko ari isomo twakundaga kwiga muri za refresher course ni iki byitwaga mpatsi bihugu nibyo ngibi bigasobanurwa byose by'amateka bigatuma tubona intego y'igisirikare cyacu aho gishaganisha igihugu bigatuma nta musirikare watandikiraga ngo ajye mu zindi nyungu zibuze nko gusahurira n'ibyo byose rero namusabaga ngo natwe aho dutuye dore twabonye amakamba rwose namusaba ko yazahera ku muyumbu akaduhereza ayo mahugurwa tukibutswa za kirazira twigishijwe twatojwe natwe turimo kuko iyo utojwe ushobora gutandikira ukabireka ariko iyo kikurimo ni ukuvuga ngo umuntu yaje akwibutsa byaba byiza natwe batugeneye kuko wenda twebwe tudafite
gerageza guhina Alex kuko hari n'abandi benshi bifuza kuvugana na cy'abantu b'itorero ry'igihugu
cyo musaba nicyo natwe bazatwibuke n'imbaraga zacu nkeya bazadusanga aho dutuye tuba dufite amasare natwe baduhaye amahugurwa kugira ngo babandi batangiye gusana babagaruze
urakoze cyane kandi rwose ndumva abyumvise ubwo araza mbere yuko asezeraza kugira icyo akubwira ko namwe muri intore halo yes mwaramutse urinde uherereye he urinde uherereye he twihuse
abanuka mu majyaruguru twagira ngo mudushimire uwo musaza kuko yatukuye kure
harya ngo witwa
abaturage ba Gitovu na Bumba baragukeneye mu karere ka Gakenke
ngo witwa
waza ariko basure ntabwo waza mu bibi gusa no mu bwiza mu mahoro turagushaka
yitwa nde
wamubaza murumvikana
witwa nde
ko akarere ka Gakenke umurenge wa Muyongwe akagari ka Bumba umudugudu wa Shira
wasubira mu izina
Jerome witwa Jerome
yitwa Ngirente Jean Bosco
Ngirente Jean Bosco
akarere ka Gakenke umurenge wa Muyongwe arahazi n'ishiru na Gitovu mu mateka y'abacengezi
arahazi neza
mubwira uti ishiru na Gitovu muri Bumba
ohoke
nta kagari na kamwe atagezemo rwose
sawa halo radio one halo mwaramutse mwaramutse muri bande muherereye he icyifuzo cyanyu cyangwa se ikibazo mwifuza kubaza bwana Rucago
nitwa Manuel
ndi
ku gisozi Mhm. Ndashimwa musaza cyane.
Uyu musaza Boniface Rucagu cyamana bitoro ry'igihugu. Mhm.
Kandi ariko hari ikintu namubaza.
Ntacyo rwose mubaza.
Nshaka kumubaza kuki umuntu yari mu buyobozi.
Mhm.
Abuvuga neza.
Mhm.
Yabuvamo.
Mhm.
Akabuvuga nabi.
Okay.
Kuko ibyo bintu.
Mhm.
Bigaragara mu mareta yose yagiye abaho.
Okay, ugaraza kugusubiza cyangwa yanagusubiza direct ubundi kuko umuntu yari mu buyobozi abavuga nuko baba ari kwibere habona gashahara habona karyo kuko iyo buvuyemo buvuga nabi cyangwa iyo buvuye habuvuga nabi
aho ni ikibazo muri rusange numuco w'ubupfura numuco w'ubutore utarageze mu bantu umuco w'ubutore intore nubwo yagira ikibazo ikagiterwa n'ubwo butegetsi irihangana nimubona rero abantu bari mu butegetsi bari mu buyobozi babuvuyemo bagera hirya noneho bakabwandagaza bakabuvuga nabi no kubura umuco w'ubupfura no kubura umuco w'ubutore
ndagatwakira no yaro radio 1 yes
aramukanye mahoro
witwa nduherere hehe ikibazo cyawe
twa bisharimereye ikabuga
gishari kabuga
yes
mm.
Nagira ngo mbashimire je nashubijwe ku bwanjye aho zindi wuzi kubigusaba n'ubundi ariko wagira ngo wamenye icyifuzo cyanjye cyangwa se cya benshi njyewe ndavuga kuva muri za 90 wigeze kubaza Muzehe Rucagu uti FPR namwe murashinja jenoside umusaza ngira ngo yagerageje kugusobanurira ko byumvikana ko mu ntambara buriya abaturage bapfuye ariko bapfuye bazira intambara ishojwe n'abari babihishemo aribo bacengeje noneho hari Gasana yageze kuvuga ejo bundi kuri BBC ngo abapfuye abaturage bapfuye baguye muri za cyumba za cyondo hehe ye nari umwe mubarwanye muri ibyo bice mu by'ukuri nta uyobewe ko inkotanyi zitera abaturage bari barahawe amabwiriza yo gufata amajerekani bagafata amabuye bagafata amacumu bagafata ibikoresho bya gakondo bakaza kurwanya inkotanyi bana babeshya yuko inkotanyi ngo nta masasu zigira ngo nta mashaza ngo zirasa bakaza kurwanya inkotanyi birumvikana ko umuntu uje kwataka byanze bikunze nawe ugomba kwirwanaho ubwo rero ntabwo byakwitwa ngo ni jenoside cyane cyane yuko nubwo bazaga bataka inyuma yabo babaga bari kumwe n'ingabo za Habyarimana z'icyo gihe noneho
alo Alex alo Gishari rero aragiye reka twakira undi ubwo yarageje kunganira nyakubahwa Rucagu Boniface kujya kugaga ubwo rero niba koko ari inshoragayo ubwo ibyo babyita human shield nabyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko mpuzamahanga halo
halo
gabanya volume ya radio yawe
reka nyibwire wanjye
yaba byiza cyane
ndabashimiye ku kiganiro cy'uwo musaza
turagerageje iruhande ariko jya kure
ndabashimiye ku kiganiro cy'uwo musaza avuze amagambo meza cyane yubaka umuco w'abanyarwanda rwose ageze neza cyane imana ishimwe
witwa nde uherereye he
ni Samuel Nyerere mu burasirazuba
akarere
ka Kayonza ariko cyane cyane mbanu y'ikiganiro mbanu y'ikiganiro yaturutse ku bakoloni hanyuma ikibazo cy'abakoloni nk'uko mbona mbona ikintu cyabo bagira ngo buse mu bakigezeho hanyuma ingaruka zabo zaje kwitwa nk'abanyarwanda ariko nanone twebwe tugomba kwishakira umuti wo kugikemura alo
turakumva
hanyuma icyo nasabaga uwo musaza Rucago namusaba kugira ngo bashobore kureba ukuntu bakwica urubyiruko ayo mateka bagakora amakomite mu mpande zose z'igihugu bakigisha urubyiruko bakareba ukuntu ibitekerezo by'amarangamutima ashingiye ku moko kose byazacika mu banyarwanda uko agenda umuntu mukuru ufite imyaka hafi 65 ariko nzi neza ko amarangamutima ari mu by'ukungu cyane cyane ava kuri twebwe ababyeyi kugira ngo dushobore gukemura icyo kibazo ni uko urubyiruko rwacu rwazashobora kugendana n'iki gihe tugezemo bose byo bakaba bafite ibitekerezo n'ibyo by'umusaza Rucago
okay
cyo nicyo namusabaga kandi namwe nibasaba murakoze imana ibahe umugisha
ni nayo mpamvu tuba twamutumiye kugira ngo abantu bumve ubu ni bwo buryo bwo kugera ku bantu benshi icyarimwe murakoze cyane hagati aho ngaho rero twakira n'abandi
atanze igitekerezo cyiza n'icyifuzo cye ko hagiye wenda nk'amateka akajya nk'igitabo wamugana kigaragaza ibyo
no kugera ku bantu igitabo umuntu ashobora kugisoma ariko ntabyumva ariko iyo umuntu ari hariya
kwigisha
niba ngira ngo ibyo bintu byazaba ariko ubwo nasaba nk'amaradiyo natwe tugashyiramo akacu
reka wenda we reka ngisubirizeho uriya mugabo avuze neza ni ngira Emmanuel wo mu karere ka Kayonza wo mu nkomeza mihigo z'akarere ka Kayonza
yego
turanamushimira ko banafite n'izina ryiza ry'ubutore baherutse no kugira itorero ryiza ryitwa inyamamare mu mihigo z'utwana two muri primaire tumeze neza cyane mu by'ukuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yarabitekereje yatekereje kwigisha urubyiruko ariko wakwigisha urubyiruko utigishije ababyeyi babo nanone ubugosorera mu rucaca kuko wirirwa wigisha umunsi wose ariko wa mwana rwa rubyiruko rwatarwa agera ku mashyiga urugo umuntu agakoresha ijambo rimwe gusa ibyo wabashyizemo umunsi wose akabihanagura akabwira ati buriya baba beshyaga niyo mpamvu leta yatekereje kubaka kurera urubyiruko ariko nanone ikanagerageza gutoza ababyeyi abakuze ngo bagarike ku ndangagaciro nibibananira nibura bafata indangagaciro yo guceceka baceceke be kuvuga ikibi abana bahari bityo noneho izo nyigisho leta itanga zishobore kugirira akamaro urubyiruko ubwo rero izo nyigisho mwumva itorero ryatangiye ndagira mu mamenyesha abone ni umwanya wo kubamenyesha ko mu kwezi kwa munane mu mpera z'ukwezi kwa munane tuzatangiza itorero mu mashuri yose y'u Rwanda mashuri yose kuva ku ishuri y'inshuke kugeza muri kaminuza ariko muri kaminuza ho ndagira ngo mari impungenge n'abanyarwanda muri kaminuza ubu tujye mu kwezi kwa cyenda bazima imfura z'itorero intore zizaba zigeze mu mwaka wa kane wa kaminuza ni ukuvuga kuva muri 2009 twagiye dutoza abanyeshuri bose barangije amashuri yisumbuye muri bo hakavamo abajya muri kaminuza za leta n'izigenga
reka twakire nuyu hello radio one
mwaramutseho neza
mwaramutse
n'amahoro
turashimira imana wabaza Rucago Boniface ariko ukavuga izina ryawe nawe uherereye
nitwa Emmanuel merere mu karere ka Rwamagana
Emmanuel Rwamagana
intore niganye ishaka ibisubizo
aho ni hoho
ni hoho niko koko Boniface Rucagu ibyo atubwiye n'ukuri
ibyo wayimubaza ko ari hano
ye nawe ubwo marabyumva
wambwira uti nko kubyerekeye ibi nibi noneho nka
akabona buryo gusubira
aha niko se Boniface
yego
politike yacu ni nziza kuko iratwerekeza ku bintu byiza
yego
ariko twibuke yuko abanyarwanda twese dufite ibibazo bigiye bitandukanye
yego
urabona ngo nkiriya nama ejo bundi yabaye yobowe na nyakubahwa aho bavugaga ngo urubyiruko rw'abahutu ngo nirusabe imbabazi
yego
rusabira imbabazi ababyeyi babo baba barakoze nabi ibaza ni umubyeyi wanjye ndamusabira imbabazi mu buhe buryo kuko sinza hari simuzi sinamushinguye nanjye mfite agahinda cyo kuvuga ngo umubyeyi wanjye muvandimwe wanjye nawe mbona noneho bakankangurira gusaba imbabazi mu rwego rw'abahutu twahemukiye abatutsi ubwo nacyo nkumva kibangamiye umuryango nyarwanda kibangamiye bamwe muri abo ngabo bafite ikibazo nk'icyo mfite nkongera mvuga ni nk'uko ubifitiye ubushobozi guhera ku myaka 45 kuzamuka kugeza ku myaka 70 ubwo urumva ni abantu b'abasaza bakuze nkaba nasabaga ni byibura buri mu ntara cyangwa se buri murenge bibaye bikunze bitabangamye ko mwabaha nabo ingando zibakwiye kuko nabo ibyo batubwira ibyo tubarahuramo usanga rimwe na rimwe biba ari byiza ubundi nabwo ugasanga ari bibi noneho mu buryo bwo kugira ngo dufatanye natwe dushake ukuntu twiyubakira igihugu twubake ejo hazaza buri wese nakimubangamiye bari abasaza tukabarahuraho ubumenyi buri ukuri hari umuvandimwe mukanya uvuye ati koko se iyo uri ku butegetsi kugerageza kubuvuga neza wabuvaho ukabuvuga nabi biriya bintu koko biriho nawe isaha uri umunyamuryango w'FPR ariko biramutse bihindutse gato cyane ibyo wavuga byaba bihagije cyangwa se ibyo bakuvugaho byaba bihagije n'imyaka bagukatira yaba ihagije igitekerezo cyanjye cyari icyo bakoze
okay reka twakire undi zo gusubiriza icyarimwe sinzi niba wasubiza uwo nguwo ariko byaduha amahirwe twakire benshi halo mwaramutse neza muri bande muherere hehe witwa turatsinze ariko uri ahantu hameze nk'aho uri mu nzira ugenda
ayandika nitwa kaza ubwenge ntabwo ndi mu nzira
nitwa kaza ubwenge Jean Damascene kaza ubwenge
mu kahe karere
nari mfite ndi mu karere ka Ngoma
yego
nari mfite igitekerezo ariko ndabanza gushimira umusaza Rucagu bo hari icyo yashubije ariko ngiye tukumvise kimwe asa n'ugisubiza ariko atagisubiza nyine ahagaze neza mu murongo yagombye kuba ahagaze ibyo kuvuga ngo habaye double genocide n'indi nkotanyi koko yemeye ko abahutu bapfuye bo ariko uburyo bapfuyemo intambara n'umuntu wateguye ni ukubitandukanya nyine intambara hagira abantu bagenderamo b'inzirakarengane gura ibyo bitandukanye no kuba abantu baricaye bagategura jenoside gukora kuba jenoside yarategura hari no kuba harabaye intambara igahitana abantu b'inzirakarengane ariko mu ntambara ibyo ntibiza kuko isasu ntabwo rishobora kurobanura ahubwo njyewe yari mfite igitekerezo kigiye gutandukana numva namuhereza akareba uko yazabigenza nk'urubyiruko bo hari abahutu bakoze jenoside kandi ibyo turabyemera twese tuzi ko habaye jenoside ariko noneho hari n'abana batoya b'urubyiruko noneho baba bana b'abahutu umwe akavuga agasanga iwabo mu rugo bakoze jenoside ariko byo kuvuga kuvuga ngo abahutu bakoze jenoside kandi cyatuzi ko ari gasozi wa mwana rero uri kumwe na wa mwana wundi wakorewe jenoside iwabo mu rugo kugira ngo bakure ijana ku ijana njyewe nshobora kumva ati mbabarira mu rugo bagukoreye genocide ariko noneho bazagerageza mu itorero mu buryo bw'ikinyarwanda barebe ukuntu ok ndiba bavuga ati intagondwa z'abahutu zakoze genocide ariko sintekereze ko bafata abantu bose bakabashyira mu gatebo kamwe
icyo wanga ni ukujenerali icyo wanga ni ukuvuga uti bamwe mu bahutu bakoze genocide si ukuvuga ngo abahutu bakoze genocide
yego kuko hari abayikoze ariko hari n'abana bavutse kandi basa kubona mu iterambere basa gukorera igihugu
badafite aho bahuriye n'ibibazo bya ba se na ba nyina
badafite aho ibintu byahuriye bashaka kuzamura bagashyira hamwe bo basa kwitandukanya n'ayo makimbirane yose ko ibyo bavuze by'abasasarisha buri mwaka akoresheje ngo abo basaza bafite ingengabitekerezo nimba badashoboye kubireka babiceceka bibike mu mitima yabo ariko no nk'aba bana bari kuzamuka baba ariko bazamuke bubake u Rwanda
bubaka ubunyarwanda kurusha kubaka moko
ufite ubunyarwanda kurusha moko ibyo bahutu bajya babyigiza cyane abatutsi bajya babijyanira kuko ibyo ntabwo ari umurimo
nta nubwo byanakugaburirega
nta nubwo byanatunganya nta nubwo byanafasha utanabasha kugurisha n'inda nini zabo gusa noneho bazashakisha ijambo rimwe kuko we ashinzwe itorero ry'igihugu ijambo ryatuma habamo kuvuga ngo hari abahutu nimushake bazavuga abahutu b'intagondwa bakoze genocide ariko njye numva gufata abantu tukabashyira mu gatebo kamwe sinzi uko mbyumva ni igitekerezo nari muhaye akijyana afite akigeza kundusha njyewe ariko ibyo bintu bazica reka bita binonosa bakara abahutu bakoze genocide ariko noneho atari umwana ukuze ko kandi ngo urugero kenisi noneho uba yuri umuhutu umwana akakubaza ati ko hari abahutu ati ko abahutu bakoze genocide ati kandi na ati nawe tupfa nawe ukaba warakoze genocide ati ubwo nkanjye ndazira iki wamusubiza iki kuko njye nashobora gusaba wa mwana w'inshuti yanjye w'umututu waba ubikinye nkamusaba imbabazi tuti bari mu rugo bari gukoseresha ariko noneho hari icyaha bakoze nange kirimo kugendaho ubwo ni umvuga bafite uburyo babifata mu kinyarwanda ubwo turi muri demokarasi ibintu bigenda ubona nyine bitangiye kuza neza mu gace gace ubwo bakagira uko babihindura bakagira inyito babyita numva gace cy'igitekerezo cyane
ok urakoze cyane reka twakira abandi babiri bwana Rusagu asubize wenda nange nze gukomplimenta cyangwa se nze kunganira icyo kibazo kibazwa n'abantu babiri harimo Manuel n'uyu nguyu nze kukibaza bwana Rucagu Boniface kugira ngo aze kugisubiza hello radio one
mwaramutse
mwaramutseho muri bande muherereye
ariko rero guhagarara mu cyuho ni byiza kuko ibi u Rwanda rwahuye n'ingorane zitandukanye
urinde se uherereye wo kabyarabo
ni Chrysostom Rutunga abahutu bamwe abana b'abahutu tugendana n'icumwe ry'uko bene wacu bakoze genocide niyo mpamvu kuzahagarara mu cyuho dusaba imbabazi ku bw'imiryango yacu yakoze ibibi bitaduteye ipfunwe kuko urega n'ikibazo cy'u Rwanda ikindi ndashimira Muzehe Rucagu uti ibikorwa byawe ni iby'indashyikirwa komerezaho kandi mpora ntiganya ishaka ibisubizo
aho
kuko iyo niyo shuri dusangiza guhora dususuruta dufite ibyiza twisangije ubwacu z'abanyarwanda uti umwenda urimo igihugu abantu bakuru niwo gukomeza kuwishyura mudushishikariza mudusobanurira iby'amateka munaduha inama twebwe abana tukiri bato murakoze
ok urakoze cyane Chrysostom Rutunga ariko twari byinshi se ok hagati aho ngaho reka nakira umwe kuko Chrysostom si ikibazo abajije aragushimiye ayunganiye ku byabajijwe
ahubwo asubije
bamwe hari abasubije
halo
halo
yes
mwaramutseho ngira ngo nanjye ngira icyo mvuga
witwa nde uherereye he muvandi
samu ya
uherereye he
ndi hano Kacyiru
yego
wari ntuza hari uburyo gira kera nigeze gufungwa muri 2001 mfunganwa n'abantu bari barihoreye urumva ko abantu bavuga ngo habaye double genocide ntabwo ngo ibyo mbyemera kuko icyo gihe nari umuduru wa kome halo
duru wa kome ke sinifisa bisobanuye
noneho urabona umwana araje asanzwe iwabo barabishe urumva w'intege nkeya urumva uko byagomba kugenda urabizi ariko abantu barahana nkagaruka nanone ni ahantu ho kuvuga ngo gusaba imbabazi ni byiza ariko sanse icyari kibari gatoze niba nje ngukore icyakintu si ngomba kuzuma gusaba imbabazi ariko noneho ntabwo niba nkoze icyaha mu muryango wa KNC wenda nkavukana n'umuntu bita Manuel ntabwo nzavuga ngo nje ngusabye imbabazi KNC na mu zina rya Manuel bazashake izina bahabukana n'umuntu bita Manuel ntabwo nzavuga ngo nje ngusabye imbabazi KNC na mu zina rya Manuel bazashake izina bahabo bahutu bisha abandi babita ibibwa babita iki ariko ikintu cyo kujeneraliza ngo abanyarwanda ngo igipartiti yose ntabwo nka Muzero Cagu azareba ko bayigira mu gihugu kuko njyewe ntabwo kongera ndi umunyarwanda ariko none icyo mpamya ni uko ubwiyunge bw'u Rwanda bugeze kuri 99% nakubaza kagire kabisa kave ho 99% murakoze.
Okay bwana Rucagu rero ugiye gusubiza ariko reka noneho nakubaze n'ikibazo kimwe ese koko bwana Rucagu ko narakumvishe mumva n'ivana uvuga uti rwose abahutu bakuru tugomba gusaba imbabazi mwebwe mwasabye gusaba imbabazi kwanyu nuko hari ibyo mwishinja eske kuvuga gusaba imbabazi mu izina ry'abahutu nabahe bahutu babatumye gusaba imbabazi
urakoze cyane ngira ngo ningusubiza ndabansubije nabandi benshi bafite icyo kibazo nabandi benshi bavuga ko icyaha rigatoze ahubwo mboneyeho no gusubiza ntabwo twabonye umwanya uhagije mu mvono imvano mbana nasubije na Gasana na Stars
turi kuri website bashobora kuba badukurikiye kuko iki kiganiro hari benshi bahoze bambwira ko badukurikiye bari hanze wabasubize
ndetse na General BM Habyarimana nabo bavugaga batyo bati cyaha ni gatozi icyaha rero nange ndemera ko ari gatozi kibazo uwagikoze rero arafungwa uwasha agomba gushakishwa agafungwa abasigaye rero abasigaye mu muryango we yanduje abasigaye mu muryango we yateye ipfunwe bagomba gushaka umwanya wo kugira ngo bivaneho ipfunwe no uri amuvandimwe ngira ngo ni Emmanuel
wa Rwamagana ndi ramba hamagari Kayonza
ni Rwamagana ngira ngo maze ari Rwamagana avuga ati KNC yatanze amazina ngira ngo atanga amazina y'umuntu umwana wo kwa Kanaka wakotereza kwa Kanaka abantu twese abantu bose bara abenshi bakurikira mu muryango wawe havuyemo umuntu akajya kwica ku muturanyi cyangwa akajya kwica ahantu akamena amaraso wa wundi ubikoze azafungwa nimumbwire noneho rero ubwo wumva icyaha ari gatozi nimumbwire noneho uko wa muryango wavuyemo umwishi uzongera gushyikirana neza n'umuryango wiciwe bazahura bate bazongera gusangira bate bazaganira bate icyo buri muntu wese acyumve mu muryango wanjye havuyemo umuntu akaza agahekura umuryango wawe nzagere wabuzanya kirute tuzahura mu nzira uzandeba ute tuzamvugisha ute ese njyewe iyo nkureba kandi uwanjye yaraguhekuye aho njyewe nkureba umutima uri hamwe ntabwo nibaza ko wabumbonamo ubugome bw'umuntu wanjye wakugiriye nabi. Niyo mpamvu abo tuvuga bose bagomba gusaba imbabazi, ntabwo dushyiramo abakoze jenoside. Abakoze jenoside bo bagomba kubihanirwa, icyo rero nicyo cyagito nicyo cyacyaha cyitwa gatozi, uwo akabibazwa. Ariko noneho muri sosiyete, mu mibanire y'abantu, niba wa wundi agiye gufungwa, abasigaye bazabana bate n'abiciwe n'abahemukiwe? Niyo mpamvu kugira ngo bazashobore kubana babandi basigaye batakoze icyaha, abatarakoze icyaha, nibo bagenda bakabwira abavandimwe babo biciwe, bakababwira tumva rero bavandimwe, umuntu wacu yarabiciye, yarabahekuye. Twebwe mu muryango wacu turaje ngo tubabwire rwose ko tudashyigikiye ariya mahano uriya yakoze, ngo tubabarire, muduhe imbabazi, tubasabye imbabazi. Icyaha ntitwagikoze, ariko cyakozwe n'uwacu, yadusize ibara, yaratwanduje, kugira ngo rero mutazakeka ko tumeze nk'uriya, ko dufite uwo mutima mubi, tubasabye imbabazi. Ibi ngibi ntabwo ari bishya no mu muryango nyarwanda, mbere y'abakoloni. Umuntu wo mu muryango umwe yaragendaga yakwicira undi muryango, wa wundi wishe bakamufata bakanamwica, ariko abasigaye bo mu muryango we bagasanga wa muryango wiciwe, bakabusaba imbabazi bati nimuzadukeke ko turi kimwe n'uriya mwishi wabiciye. Bakicara hasi bagasasa inzobe, bagakaraba inzigo. Niko gukaraba inzigo. Niba abanyarwanda bumva neza, inzigo ni ikintu kidahanagurika abantu batagihanaguye, kandi nta kuntu wagihanagura uteretse mugenzi wawe ko witandukanije n'ibibi byakozwe ari nabyo byateye inzigo.
Okay, hagati aho ngaho wenda mbere yuko tuva aho ngaho, sinzi niba hari n'ibindi ugisubiza cyangwa niba twakwakira n'abandi.
Reka ngo ubaze akantu kamwe wenda anagikomeza, maze rica wenda ukurikije uko bamwe barimo babaza.
Yego.
Nuko bashubije birumvikana, ariko icyo barimo bashingira baravuga ati nk'uwo muntu uvuga ngo umuntu ari mu wenda tuvuge mu bice bya za Nyamagabe za hehiyo, akajya kumva ati mwavuze ngo dusabe izina imbabazi mu izina rya Abahutu bose, nyuma ntawaza ati jewe ko ntawe natumye, akaba yo wenda yana bagera mu nkiko ati jewe hari abantu bashyize mu bantu ntawe natumye.
Icyo kibazo uvuze mu kibazo cyiza cyane n'urugero mu gusaba imbabazi mu izina ry'Abahutu. Habayeho wenda ni petition Abahutu bose bakoze kugira ngo abakuru babisabe, cyangwa n'ukwiherutsa kuba mushaka imyanya muri politiki?
Ngira ngo imyanya muri politiki banza hari n'undi musore wari wayimbwiye ati nawe uvuyemo ubu ngubu wavuga bibi cyane, nagira ngo mubwire ko njyewe ntakiri muri urwo rwego.
Nararurenze cyane.
Aho ngeze aha ntabwo ari aho kwandagara, nandagazwa, nandarika abo twataramanye, nandarika abo twakoranye, nandarika igihugu cyankamiye, oya, cyane cyane kiri mu nzira nziza. Nta kintu nanabwiye abantu, nta kintu ushobora kuzasimbuza ubumwe bw'Abanyarwanda ngo ukiburanire ugitsindire. Uzatsinda wese nuzaburanira nuzaharanira nuzarwanira ubumwe bw'abanyarwanda na RTF inkotanyi za gutsinda yarwanira ubumwe bw'abanyarwanda nta urwanira amatsi cyakubirutse nge rero ndamutse nakiri no kuri ubu buyobozi uko byagenda kose navugiye ku maradiyo menshi ko nemera politike y'ubumwe bw'abanyarwanda navuze mu binyamakuru byinshi ntabwo indangagaciro mfite ntabwo yatuma nsubira inyuma ngo ngiye guhindura wende shobora kugirana ikibazo n'umwe mu bayobozi birashoboka ariko si umwe mu bayobozi niwe buyobozi nzagirana ikibazo n'uwo uwo nzamuvuga wenda tunaburane ariko si we buyobozi ubuyobozi nemera bwo si nzigera mbukoronga
okay hagati aho ngaho ubwo wasubirizaho icyo ngiye ikibazo ndabajije ngira ngo bwana Boni wacyumvise
neza ariko hari umuhungu wavuze ati ati ntabwo nemeranya nawe igihe yavugaga uko abaturage bagiye bapfa ubanza yari yanyumvise nabi ni igihe kandi wowe KNC warumbajije uti kubavuga double genocide nawe urabyemera ntimwereka mwereke ko atari byo ngo hano noneho nibwo navugaga nti mu ntambara y'abacengezi abaturage barapfuye noneho nkwereka ingero zitandukanye zerekana uko abaturage bapfaga ubanza najyanye zikaba nk'eshatu cyangwa enye izirya rero zagaragazaga ko ntawo ibyo bintu atari genocide kuko ntibyateguwe ntabwo bari gutegura ko hari umuntu uzaza ngo yikingiye mu nzu ingabo nizitambuka aziraseho ntabwo bateguye ko amasasu azambukiranya imisozi akagwa ku ngabo z'impande zombi ariko akagwa no ku baturage ubwo rero nagira ngo abyumve ahubwo turavuga kimwe nuko atari yanyumvise neza ngiye navuze ziriya ngero nshaka kugaragaza ko double genocide itabayeho ariko bitabuza ko intambara ihitana
n'inzirakarengane okay hagati ngo ikibazo cyanjye sinzi niba wagisubiza ni ukuvuga ngo icyo tuvuga wenda wagisubijeho ibi bintu ntabwo bizatera ikibazo aho gukemura ikibazo ukavuga uti urugero
kuko ugendeye kuri abo mwavuganye wenda ku mukora imvano ukaboneka n'abandi wenda tuvuge nk'abatanu hano
mu Rwanda nk'urugero bakavuga bati aho Rucagu premier ministre meya wa Nyarugenge ukongeraho n'abandi batandukanye batabo bantu bose bafite imyanya icyo baharanira kuvuga ngo barasabira imbabazi abahutu batatumye ubwo urumva ko badashaka kugira ngo bakomeze bisiga amavuta bakomeze bagundire barye ubutegetsi kuko bo bafite ibyo bashyira mu gifu abahutu bakorera n'ibande
wibera hari mukerati gihe intore nkuru sinayitumye
nigeze ntuma rwose
ngo ugende usabire imbabazi ntuma
umuntu runaka ngo azasabire imbabazi
ahubwo nifite na benshi nahishe cyangwa narokoye
ati nta n'umwe nigeze nica sinigeze nica ati ubwo ibyo kuba ndi umuhutu ntabwo bisobanuye ko hari umuntu usabira imbabazi ku byo ntakoze ahubwo arasa nk'aho asiga icyasha bisubiza
uriya mwana wirutunga abivuze mwumva aravuze ati ubwoko bwacu bwakoze amahano atamahano bwakoze yaduteye ipfunwe twiteguye kwiyambura iryo pfunwe iryo jambo ryo muri hagaciro cye
ku giti
cye hari abandi
ku giti cye n'abandi bavuga nka we
hari abandi kandi mumenye ko ibi ni ibintu bizagenda neza
reka tubitega amaso
ni ibintu bizagenda neza umurenge akagari gafite abantu biciwe gafite n'abantu bari mu miryango y'abantu bishe abo baturage nibigira ku kagari kabo bakavuga batari ko abavandimwe bacu ko biciwe ababiciye akaba ari abacu tukaba tutarebana neza ese twabana dute neza baziyicarira iwabo ku kagari
babirangize
nimukeke ko ibi bivuga ari ibintu tuzaza tugahagara kumugaragara ngo ngaho dusabye imbabazi mu izina ry'abahutu oya abahutu nabo ubwabi wabo mu midugudu mu tugari mu mirenge bazaje bikemurira ibibazo kuko nibibazo byabaye niho byabaye
okay hagatangwa bwana rushaka Boniface hari kivuga ati abayobozi muvuga imvugo nyinshi uyu munsi urabivuga kugira ngo wenda ariko nyangwa nagishubije ngo nduva nta nani mambo kwisoma reka dusome ubutumwa bugufi cyane bigaragare yuko Buhari hanavuga ati mbariza nyakubahwa Rucago akazi yaba yarakoze kuva arangije amashuri mbere ya FPL ese kugira ngo FPL ibe yaramuhaye icyizere yahereye he
imirimo nakoze je nabaye umurezi
nabaye umwarimu
yego mbo muyobozi w'amashuri
inspector cyangwa directeur
inspector
yaramusoma
de secteur
oui
nyuma yaho mbwa sous préfet hanyuma kugera muri 17 nabaye sous préfet muri 17 na kabiri
muri sous préfecture
muri préfecture n'izabagaho
muri préfecture
nabaye sous préfet muri préfecture ya Kibungo na préfecture ya Byumba Ruhengeri kudeta Habyarimana avanaho Kayibanda nari mu Ruhengeri ndi sous préfet
ubwo byumvikane yuko wowe wari umwe mu batoni ba Kayibanda
ukurikije ko na nari mu batoni be kuko ndimo bantu prefecture zari 10 zikagira prefecture imwe ikagira abasuprefe babiri nzakuza muri abo babiri
navuga ko wari umutoni wa Kayibanda epoke
uretse ko naye nakanamura mukije ariko rero nari umutoni we mu bantu bose yarobanuye akanshiramo bose
wari umutoni dukomeze aho ngaho nyuma yo kuyobora sous-préfet wakomeje kariyeri yawe
nyuma yo kuba sous préfet
yaragikomeza ariko kuri 7 kabiri yavuga Habyarimana ngo akora coup d'état
nibyo yasobanuye ko ikije yayoboraga sous préfet
nakomeje kuba sous préfet kugeza impande nyinshi kugeza ukankwereke ubwo navuye mu Rwengeri njya Gisenyi mva Gisenyi ngigitarama noneho mumubabarire niba ninza kuvuga n'amazina ya kera nuko icyo gihe niko yitwa
oya rwose nta cyo turi mu mateka
noneho navuye igitarama njye gushinga sous préfecture ya mbere ya Gatsibo ariyo yaje kwitwa Ngarama nyuma noneho nza kuhava nongera gusubira muri préfecture ya Gisenyi muri sous préfecture ya Kabaya nza kuhava njya kuri sous préfecture ya Ndiza anaho nafatiye icyemezo ngo mbere impamvu zitandukanye zanjye mfata icyemezo cyo kujya kwiyamamaza ngo mbe umudepite wa prefecture ya Ruhengeri
ahangaha biragaragara mwaramutse bwana Rucagu muri muzi ari umudepite muri senide natubwire uko batoraga amategeko nuko bagenzuraga guverinoma murakoze nitwa Aimable
ariko hari icyo wambajije ngo ni mvuge imirimo nakoze n'ukuntu FPL
yaje kukugirira icyizere
noneho rero nkubwiye imirimo nakoze naringeze kujya
muri inteko
mu nteko muri CND nk'uko uwo muvandimwe amaze kubivuga ubutegetsi narimo bwavuyeho nkiri mu nteko
ano nubwo Habyarimana cyane ubwo Kayibanda nubwo Habyarimana
Habyarimana kuko umva ari yakomeje
nakomeje
okay
noza muri 94 buvaho ubwo yego sinari nkiri mu nteko kuko hari hagiye kujya inteko y'inzi bacyuho yaguye ntabwo nari natowe kujyamo harimo abandi ariko urumva nta yindi nteko yankurikije
nyuma y'icyo gihe
kireka ya leta y'umwe bw'abanyarwanda
yes
ubwo rero muri 97 mu kwezi kwa kane nibwo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kwa APF numvise ingira prefer ruhengeri numvise ingira prefer ruhengeri byumva kuri radio
utabize
ndabizi
amaye
namaze n'iminsi nibaza n'isemo kagira imana mwe ubu ni ngewe Uchaguo ni basi wige zekuwa na mudepite moja emelendi. Hinaji. Bati ni wewe baavuzi. Mvarero.
Mvarero ni kinyo kujaji.
Bo. Ugahasi gairi. Icho RPF ya shingiyo. Mabishukuri mubona na bayobozi bayo inshuro nyinshi. Nibo mwaza kibazo naho ngiye ntabwo nakimenya
ariko watubwiye urutonde rwa rubyo wagiye ukora akazi kose gose experience nkiyo ngiyo wayitesha agaciro gute kwicyo gihe cyakigamirwa n'ubwiyunge kandi abaturage wari ubaza hafi y'ibyugo cyose wahayoboye ubwo se ukisubize nti twakibonye igisubizo wagisubije
ntabwo ngiye nagishubije
oya kisubije
yakirekeje
hallo gabanya volume radio yawe
mwaramutse
neza
ndanezerewe kuba mbafatishije nitwa George ndi Kacyiru ndanezerewe Rucagu ku bitekerezo byaduha n'amateka y'igihugu cyacu abagize amahirwe kuganira n'abasaza hari ibyo yagiye ahuza n'ibyo twabwiwe kuva kera ikindi kintu yojeje yari ari mu buyobozi kuva nduvuga ubwo yavuze bwose ni bwa kera kandi n'amateka yakoraga icyo gihe nayo ubuyobozi bwa kera aho ni yatubwiye uruhare rwe nk'umuyobozi ibyo yakoraga
ukishatse kubaza
ayo mateka ikindi namubaza FPR itera yari mu buyobozi niki yakanguriraga abaturage nk'umuyobozi ikindi namubaza ari muri FPR ubu ngubu none aha ngaha ese arimo abona ikora ibyiza ijana ku ijana ese niyo yabona intege nkeya zayo yakosora mu gihe akirimo wenda atazavuga yivuyemo cyangwa se hari igihindutse
urakoze twakene n'abandi batanu gusa hanyuma rwose
cyamubyiza ntacyo musubiza murakoze yitwa George
wanyemere uyu muntu w'Iburundi ko yahereye hari
okay
allo allo mushinga ntahe mwaramutseho urinde ndabona kukoresha telefone y'Iburundi uherereye he witwa yego uherereye hehe John Mukiza ndakubaza uherereye hehe
sorry
uri hehe ni hehe uri
muri Afrika y'epfo
uri muri Afrika y'epfo yego
ya nagira ngo shike radio wani ko komeje muri Rwanda
yego
anda ngo niko byashoka kimwe cyakabiri nagira ngo umuntu wange kugira abafite ngarushaka ngo mbe mutuma ndi mu nawe wani wari panel abantu baba bari kumwe bashobora kumusigira nawe kuko ari na fidel ya fpr kandi hano muri fpr kandi mu rwanda hakiri hari ikintu kibikeneye n'igice cya rimwe so mwakubwira aho byaba na fpr kandi hari ahantu 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 hari ahantu
Kurasa. 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 Kurasa.
Turakumva neza. Turakumva.
Turi kumwe?
Eh, turi kumwe. Mbere yuko ugenda ka tukubaze uravuga utabo abantu bishwe na FPR bishwe na FPR mu yihe cadre yabishe mu buryo bwa genocide yabishe mu buryo bumeze bute
cyangwa bagwe mu buryo bw'intambara
yewe na ntabwo na shora ku genocide n'ubukana reko ndiye ndikora n'ikomeri ugana bakitanya n'ibyo bera hamwe kandi kuri cyaka niba aho nzaga bwo ngira aho ukabaza ngo bahuki kagana bati kugize ba rugo ngamba n'ibyo yanga kuri aho to ariko ari ubuto
Okay, mugenzi wacu rero wari muri Afrika y'Epfo kugira ngo mwamwanditse ibyo avuze nibyo atangiye ashimira ariko mwumvaga ko imirongo itameze neza ubwo n'abadukurikiye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio rimwe rwanda akadomo com okay ngibyo rero nguko ngira ngo mwihangane kubandika message mu kimwe gitamu zatangira kuzaya mutanga message byihuse kuri website yacu nyakubahoro cyabo
murakoze cyane me wenda mpere kuri mukiza aravuga ati hari abantu bishwe na FPR hari n'abantu bishwe na genocide kandi ibyo twavuze ko genocide yarabaye nta munyarwanda ubihakana n'amahanga arabyemeza twavuze ko nanone intambara yibaye yica n'inzira karengane
yeah that's true
no igihe rero bavuga wakoze ubundi icyakabaye cyiza twagombye kuvuga ngo ariko FPR yishe bariya mbere na mbere twemera ko genocide yateguwe ibimenyetso bifatika biboneka birahari noneho rero icyo twagaruka aho twavuga tuti FPR yishe abantu je twebwe tuvuga ni ingaruka niba hari abantu bapfuye mu ntambara iyi EFPR yari yaricaye mbere yo gutera iteganya kuzica aba bantu abanaba EFPR yateye ishaka kuvanaho ubutegetsi bwari bwaramize ubumwe bw'abanyarwanda muri uko gutera rero aha abantu ngo bari abantu bateye baje kubavana mu byanyu baje gufata ubutegetsi baje kubamerera nabi murabizi niko bari basanzwe niko bari bahoze ibyatumye rero n'ingabo zari zihari zimaze gutsindwa zihungira muri Kongo ariko zihunga zidashize ijundu gushira ijundu kudashira ijundu ni ukudashira umujinya ari nayo mpamvu zagarutse mu bacengezi zikaza kubura imirwano ngo zize zirangize genocide zari zigiye zitarangije urwo rugamba rwazihuje n'ingabo zari za FPR rwahitanye abantu ni abantu batagiye mu maranga mutima bagakoresha ukuri bavuga ko aba bantu baguye mu ngumu hari umugambi wari uriho nkuko tubona uwo gukora genocide uwo kurimbura aba bantu nigeze kubabwira ngo umucengezi yarazaga akajya mu nzu yajya mu nzu ingabo z'u Rwanda zatambuka ariko akajya mu nzu y'umuturage wamucumbikiye mucumbikiye nawe kuko avuga ati ni mwene wacu ingabo z'u Rwanda ziratambutse zitambutse wamucengeza ararasa yararasaga ingabo zidashoboye gupfa zigahindukira zigashakisha isasu riturutse aho isasu riturutse ingabo zikoherezayo amasasu muri iyo mbiri ariko igikorwa mucengeza akoze kije gutuma ingabo zirasa inzu yose, haba mu ruhinja, haba mu mukecuru, haba mu musaza, inzira karengane bose bagatikiriramo. Kandi ntabwo bashoboraga kohereza ngo be bagenda bati reka noneho ubwo hari baturashe muri iriya nzu reka tugende dukomange noneho dukinguze ngo ariko ngo turashariye ngo ariwe turasa. Ibyo ntabwo byashoboka mu ntambara. Niyo mpamvu rero uriya muvandimwe wacu mubwira rwose yitonde, yaba nagiraga n'Imana tukazahura.
Ariko ngira ngo
tukazabonana,
wifuje na twaza kuguha hano adresse ze
rwose akaza tukaganira kugira ngo twumvikane neza amingero ze anyumvishe akigerageze kunyereka ko biriya bari abantu bapfuye mu ngaruka z'intambara ko nabo ari genocide.
Okay,
icyo kuri cyo twemeranya ho KNC ndemeranya nawe ko abo bantu bapfuye ariko icyabishe si genocide,
ni ingaruka z'intambara.
Ni ingaruka z'intambara.
Okay, hagati aho ngaho hari wabaje ati se amakosa ubona FPL ikora na yahe hatu tuzayavuga wenda utakiriwe
amakosa mbona FPL ikora ariko rero nabyo ari ibintu dukwiye kujya tutandukanya kuvuga burya organisation ntabwo ishobora gukosa kereka organisation y'abapanmutu kuko yo yavuze ngo abatutsi n'abanzi ariko FPL ifite manifest igaragaza uko itekereza
na gahunda ifite y'abatutsi,
iyo rero ntishobora gukosa ariko umuntu umwe mu bayigize cyangwa babiri cyangwa batatu
bakosa.
Okay, bakosa rero ntibizitirirwe,
ntabwo bikwiye kwitirirwa FPL.
Hagati aho ngaho urakoze cyane, hari uriya muntu muri Afurika y'Epfo yabaje n'ikibazo aravuga ati se genocide ko yakozwe n'abo ngo harimo n'abatutsi bakoze genocide, ase murajya gusaba imbabazi mushingiye kuki?
Arega uriya muvandimwe yitwa Mukiza
akugira ngo uretse mumbabarire tu harimo abantu bamwe bari koko abatutsi nka bamwe na bamwe murabazi bakoze genocide bagiye muri za pawo.
Umukuru w'intera hamwe z'u Rwanda yari umututsi
Kajuga Robert, yitwa Kajuga Robert. Uyu mugabo Karamira yari umututsi. Ubwo se murajya gusabira imbabazi abahutu harimo n'abatutsi bakoze genocide?
Ariko ndatekereza ibintu bibiri. Icya mbere ndashaka kuza gutanga urugero kuri KNC na Rucagu. Icya kabiri noneho nsubize uko gusabira imbabazi ngo
mu izina
mu by'ukuri reka mfate Rucagu na KNC. Umwana wanjye uri hano ugeze mu rugo aka kanya baguhuruje bakakubwira ngo wa mwana wawe mwene Rucagwa mukubisa ifuni arapfuye. Tubwizanye kuri KNC nubwo na twari turi hano kuri radio tuvugana wandeba ute
agatanga ndatsinzwe nakureba nabi pe nk'umuntu
isa kugira rero ngo uzandebe neza nuko wa mwana wanjye azahanwa azafungwa ariko nzaza nkwinginge ngupfukame imbere rwose
mu buryo bw'umuryango
rwose mu buryo bw'umuryango wo kabyarawe wo gahekawe
so kunatoje uyu mwana nubwo yampemukiye
rwose abantu nibabifate batyo urwo rugero barufate batyo ntabwo abantu bari buze gusaba imbabazi z'ibyaha bakoze ariko umuntu yagiye reka mbwire Mukiza n'abandi bose bafite batari basano abantu kirwa ariko nangaha njye abanyarwanda babaza ibibazo kuri ibi ngibi njye ntabwo ngendana bashima kuko uko tuzagenda tubisobanura niko bazajya bagenda barushaho kubyumva iki kintu iyi gahunda dufite kwe tunifitiye nuko bavuga ngo ni na president wayizanye nitwe tunifitiye ariko nge nababwiye ko nayitangiye muri 2 muri mu gihumbi muri 1978 kucite bavuga ngo ni president ubizanye ko atigeze babimbaza se nge wabizanye mbere rwose
ukiri president
nyiri president eh noneho
ariko ngira ngo baraza kubikubaza ko kuri telefone ndabona bariho benshi twemerera turabaye minota 15 gusa ubu ngubu kugira ngo nawe tukurebere rwose
noneho rero tugaruke kubahutu abagiye gukora genocide bakeneye umwenda w'ubuhutu biteye umwenda w'ubuhutu
hanyuma sabato
batamirije umwenda w'ubuhutu
abatutsi
reka ndangize abahutu maze ngire kubatutsi abo bantu bagiye bakenye umwenda w'ubuhutu biteye umwenda w'ubuhutu batamirije umwenda w'ubuhutu bakajya kwica ari bene wanyu uwo mwenda w'ubuhutu ko muhuriyemo uzabona umuntu uzakubona utungutse imbere ye wambaye umwenda w'ubuhutu ari wowe wamuhikuye kandi wowe utarahageze ariko yabonye umuntu wambaye uwo mwenda awukenyeye awiteye awutamirije ari wowe wamuhekuye kensi uwo muntu azagirira icyizere ubuje muri uwo mwenda wamuhekuye azamugirira icyizere ate abantu nibagerageze bumve kugira ngo azakugirire icyizere uzamubwira utumva nubwo nambaye uyu mwenda mwana wa mama ariko ibyakubayeho ntabwo nabigizemo uruhare kandi nsabye imbabazi nk'uwambaye uyu mwenda nsabye imbabazi ngira ngo abantu bazabyumva buhoro buhoro kuko iyo tubijyanye mu muri rusange ntawe ubyumva ariko ufashe umuntu imiryango ibiruka ukayivuga ngira ngo abantu bazabyumva abatutsi rero ariko
kajugari ari yambaye uwo mwenda
umwenda w'umururumba usambo n'inda nini
kimwe na karamiro
kimwe na karamiro rwose ndetse karamira ni muri icyo gihe bamuhaye isoko rya miliyoni 40 ingahe muri ewasa yitwaga elektrogaz
hari nabo basubiye amadeni ya banki bari basiye za banki harimo waringira ngo muri PL icyo gihe wagiye muri
kawa sindi buze kumuvuga kuko ntubize bavuga ko umubyeyi we yitabye imana imana imuha umugisha urumva ahubwo nabyo ni na byiza cyane nk'uwo muntu umubyeyi we yarakiri muri iki gihugu leta y'u Rwanda y'ubumwe bw'abanyarwanda imurera imufasha imuha amahoro arinze atabaruka akiri muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nta wamuhungabanije ngo amuzize amakosa umwana we yakoze ngira ngo nicyo n'ikimenyetso gikomeye cyane naho Kajuga rero ndagira ngo mbamenyeshe ko Kajuga yari yafite icyubahiro kirenze cya minisitiri w'ingabo ntacyo muri iki gihugu Kajuga ashobora kuvuga ijambo rimwe ugakira cyangwa ugapfa cyangwa ukicwa urumva rero noneho ikiza gusoza ibyo byose abanyarwanda bacu burya ba kera bari bazi ubwenge cyane barashishozaga baravuze ngo nta muryango utagira ikigoryi kuba rero mu batutsi harabonetse mabu birahura n'uwo mugani
ok hagati aho ngaho reka twakire telefone enye gusa duhite dusoza hallo radio one
hallo
yes mwaramutse yego wihuse cyane amazina yawe aho uherereye n'icyo ubaza mu zahero cago
emire
witwa emire uherereye
he Nyabugogo
ok
icyo mbaza hari ikibazo wabajije uwo musaza hari umugabo witwa Inyungu uwo musaza yari yadusobanurira amateka neza ariko ibisubizo ntabwo ari gusubiza rwose ngo bijyane
bashaka ko asubiza gute
umusaza w'Ikibungo
ya mazi wakise konjewe nazi awo da tari wangana musingu yesu yuenza aja kusahimba wazi guti ikyo ni igeza jisubiza ikindi mwaza ni iki ndeni wako haba yijono sili ariko mwimirako amarasi yaba n'abanyarwanda ramwe kindi halo
ntirakumva neza
ya nk'abantu ngemera ko abahutu bakayizo mbabazi pe ndabyemera cyane none nk'abatutsi bihoreye bo bazasaba imbabazi mu zina ry'abatutsi kandi batari ba batumwe murakoze
reka reka ushaka kwanza gusubiza sawa ntacyo
ambabarire uriya muvandimwe imiri ntabwo ahubwo kiriya kibazo ntabwo nari ntabwo nagisubije banza twagiye mu bindi sinagisubiza ntabwo ari ukuvuga ko nagikwepye uwo aravuga ati nanjye ntabwo nzi aho udatari niba atazi aho ise ari mu bice bibiri ise yaba yarazize jenoside cyangwa akazira intambara akazi ingaruka z'intambara
kimwe nuko ashobora kuba akiri mu mashyamba ya Kongo
kimwe nuko ashobora kuba ari mu mashyamba ya Kongo kimwe muri ibyo uko ari bitatu ubwo rero kugira ngo nitumusaba reka tuvuge ngo wenda ise yazize jenoside yazize ingaruka reka tuvuge ko yazize ingaruka z'intambara ubwo icyo gihe twese uko turi aha twifatanije nawe burya ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane
w'umunyarwanda
ariko niyo yarazize ingaruka wazize ingaruka z'intambara ntabwo bazajya kumubwira ngo na bigomba kuzarebwa ese nigeze kubwira ko dutekereza kujya ku kagari cyangwa ku mudugudu ni naho habereye imanza gacaca ni naho hazi abakoze amahano rero ku murenge bashobora ku nawe ubwawe uri ku murenge cyangwa mu kagari cyangwa ku mudugudu ushobora kuvuga uti nubwo data yazize ingaruka ariko mbere y'izo ngaruka niwe wahekuye kwa Rucagu ndababaye kuko data yabuze ariko kandi mbabajwe n'ibyasize bikinkurikirana kuko iso niba yaranabuze azize ingaruka ariko abo yiciye ntibazakureba neza ngo nuko so adahari kugira ngo bazakurebe neza mubane neza muri uwo mudugudu wanyu nuko wababwira uti ibyo data yakoze ntabwo nemeranyaga nabyo sinari mpari nari mutoya ngenda basaba imbabazi kugira ngo mutazajya mumbonamo isura ya data ngenda ngira ngo mbamenyeshe ko rwose ibi bintu mu nama twagize muri Serena hari umudamu ukora muri perezidansi aduhaye ubuhamya ko papa we yishwe muri jenoside mama we akaba afungiwe jenoside nimutekereze uwo mwana akibona hagati y'ibyo bintu ariko yaravuze ati mama yarambyaye nzamusura nzamugemurira muri gereza ariko ku rundi ruhande abaturanyi inshuti abavandimwe ntibazambone mu isura ya mama ibi ni ibintu byabaye rwose kenzi byabaye ariko iki gihugu gifite ibibazo gifite abantu bashavuye rero n'aba bavandimwe nabo kubibaza ndabumva ariko amahoro buhoro buhoro nitujya tugenda tuganira nabo bazabyumva
uwanyabugogo emire wa musubiza
niwe nasubizaga kuko yambwiraga ngo ko ntasubije umuntu w'ikayonza
okay
ariko hari kindi hari yari yabajije icyo icyakabiri nta sinacyanditse neza wenda yazo kukinyibutsa na
kintu ntacyo hello radio one kihose dusigaje babiri imbere yes ninde uherereye hehe amazina yawe
birashimishije reka nongere mubaza kandi kamwe
witwa ni wa muvandimwe
w'abagogo
uyu ni umuvandimwe w'irwamagana Emmanuel Rwamagana ni wo maze gusubira
none ndeho aransubije nubwo nanyuzwe reka ntwarira aho ngaho ahubwo ndagira ni nkawe muvugizi rwose tuvugire tubonye ko bari abantu bazize ingaruka reka byibura natwe mu gihugu tugira urwibutso rwanditseho ngo aba bantu bagize ingaruka bazize ingaruka yatewe na jenoside yakorewe abatutsi tugira urwibutso byibura tuvuge ati bari abantu bazize ingaruka ya jenoside ariko noneho nabo reka turebe ahantu tubashingwa tuvuge turi urwibutso n'urw'abantu bazize ingaruka
Manwe agatonga rero nje nk'umuntu usesengura icyo kintu cyaba kirimo complex ikomeye izo ngaruka zishobora kuba ari ukwihorera si urabyumva neza icyo mvuga aho ngaho
ndagukurikiye
ubwo rero sinzi exactement rutsaba ingaruka yasobanuraga numva atari ukwihorera ahubwo nyuma yavugaga iz'intambara kujya ku amasasu icyo bita slay bullets zikaba zafata umuntu mu mutwe zikaba zakora ibiki sinzi uburyo wabijyanisha niba uvuga uti kwihorera cyangwa niba uvuga yuko hari ibibazo by'amasasu ku rugamba n'ibindi mu gihe cy'intambara yaba iy'abacengezi yaba n'izindi zose
hagati aho ngaho abagiye bihorera leta yagiye ibafata irabafunga hari bagiye bafunga imyaka icumi hari abagiye bafungwa imyaka ingahe abihoreye leta yarabafashe
utarava ku murongo nanjye icyo nakongeraho ni uko ugiye kuvuga ngo wenda urwo rwibutso rw'ingaruka ni uko ari n'abatutsi nanone nabo bahagwaga batazize jenoside ariko bakagwa muri iyo ntambara
niho handarangije kuko avuga ati abanyarwanda turashavuye dufite ibibazo arongera akagira ati ashobora kuba ari mu mashyamba ya Kongo kandi jyewe nzi neza yuko yaba yarishwe
navugaga mu bice bitatu
wari wabisobanuye yarebaga kimwe muri shuwa zishoboka
wibuke rwa rugero waduhaye wa mugana umuntu yari ku kazi ku gikorwa nk'icyo cy'intambara nago isasu rigenda ritoranye ariko ibuka yuko hari ahantu hari harimo abakecuru batabashije kwitabira kiriya gikorwa bakoraga harimo abasaza bababaye mbega n'abantu bari aho bafite ubumuga
ariko muvandi
ndakumva
ndashaka nkubaze kandi tuzajye dusatse inzobe tuvugisha n'ukuri ndumva reka ngo urugero rwa hafi rwigeze kubaho ahantu hari umucecuru wavanyemo imyenda akihenera umusirikare mu gihe cy'abacengezi ndumva ari hafi ya Zatare ndakubwiza ukuri akamubwira ngo ngura agapfa nabi ndumva mu byarangiye uwo mucecuru yabikoze hari abacengezi nko muri metero 20 uvuyeho bafungura urufaya rw'amasasu kuri abo basirikare bari ku irondo mu joro ryakeye bahise batwika icye muri iryo joro batwitse iyitwa pansezi hariya ndumva muri Rulindo urumva hagati aho ngaho se uwo mucecuru wakoze ibyo ngibyo hari abacecuru bagendaga barishyizemo bavuga bati abana bacu bakagenda bavuza nk'uko Rucagu yabivuze bavuza abasirikariya n'amadebe n'ibindi ubwo se koko umuntu ukoze akivanga n'abantu bafite intwaro ari nkawe wakora iki
reka tubyemere byarabaye
oya byemere ko byemera wemeye kuko ngiye ngo ayongereza ufatika kandi zari
reka mbyemere kuko ni ukuvuga ngo bari abantu bose bazize ingaruka ya jenoside si uko bose bagiye ku gasozi ngo biyambure imyenda bahenere ingabo z'igihugu zari zije gutabara
oya ngo haya akantu kamwe
ni urugero rumwe urugendera ngo urujenerarize uvuge ngo byose niko byagenze
Manuel rwose hari n'abataragiye guhenera ingabo z'u Rwanda rwose hari abakecuru hari abasaza
hari n'abana yego
hari abana
yego
abo ngabo utarazize ko yaheneye ingabo z'u Rwanda agomba kuba yarazize gucumbikira umucengezi akamucumbikira umucengezi akaza kumuhemukira yabona ingabo z'u Rwanda zitambutse akandira
sinkuciye muryo uvuga njya kubaho ariko jyewe icyo gihe nari umwana mutoya ibyo nabonye sinzongere kubibona ukundi
nico ni nacyo dushaka kugira ngo biveho
ndagira ngo ubwire ngo nari muri Mugesera ha abantu nabonye bapfuye bagwa mu mazi barahagije kandi ndakeka ari inkotanyi z'abahataguruka ya rw'amasasu bagwa mu mazi bahunga abaturage barahungaga ariko inkotanyi ikabahata amasasu ibyo twarabibonye rero katwere kuvuga ngo ubwo nyine nuko turibagira
ariko rero ariko uko byarawe
wakajya
hello
avuye ku murongo
ne birababaje ko agiye rwose
ariko wenda ariko uko biri kose ni ukuvuga ngo icyo avuze nta wamenye ibyo ariko nawe wabihuje kwa cyari gihe cy'urugamba
ariko icyo nige nayo ndibuze kumubaza kandi wenda ubwo
aratwemerera mwakoze deba yihuse reka uyu muntu yahereye kare ngenda musubizayo reka mufate nawe
ikibazo nawe afite ni Chrysostomo twamaze kumva neza ibyo umusaza yatubwiye ariko nk'abantu bakiri bato mu iki gihugu dukwiriye gusobanukirwa tukamenya n'indangagaciro y'ubunyarwanda kuko rimwe na rimwe turabyumva twumva birahita nk'amateka ariko dukeneye inyigisho yo kubiducengezamo uyu munsi rero akabazo nari mfite nagira ngo muzehe arebe ikintu yamarira ngewe ku izo soma kuko mbona abantu bajya gutozwa ariko nkabona bavaho nkabona nta n'inyigisho baza barimo baraduhashye ko hariho abigisha ariko ngewe ubwanjye nanjye nkeneye kunyura mu iri shuri ry'ubutore hatozwa nkize segonderi ngo zarangiza segonderi ngo mu itorero ry'igihugu nge nabona gute umwanya wo kunyura mu iritoro ko mbona bacamo bavana imyigisho nzima
urakoze cyane ubwo aragusubiza ndumva
bibaye ngombwa wamumpera inomero akaza kugira icyo yamfasha kuko nanjye ndifuza gutozwa kugira ngo ngire umusanzu nakuba ku Rwanda nanjye nkize mu itorero
ariko kuko kiriya kibazo cye ni ikibazo cyumvikana kandi nanamwumvise mbere afite ibitekerezo afite
nomero ze ndazigura rwose ntitumutindeho reka twakira abantu uyu ni akabazo ke bwite halo
Halo.
Yes, mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Muri bande muherereye hehe?
Yitwa Flora.
Witwa Flora?
Iherereye Gasabo.
Iherereye Gasabo.
Nashakaga kubaza umusaza Rucagu. Ku byo abantu bagumye bagarukaho bavuga ko yagiye aba ku ngoma zitandukanye kandi akagaragaza ko ari umuntu ese igihe yari ku ngoma iyo arimo asebya ubu ngubu avuga ko yari ifite ibitekerezo bibi n'ibi ibyo bitekerezo bibi yaba yarigeze abigaragaza ku gihe yari ariho wenda ngo bigaragare ko yatanze igitekerezo kivuga kiti murimo muravuga ibintu bibi ikindi cya kabiri yavuga ni n'uruhare rwe mu ishingwa rya biriya radiyo ya RTLM bakunze kumuvugaho murakoze
ibi si ugusa sinzobe
ibi ni byiza cyane
rwose wahera kuri icyo ngicyo usubiza
ngira ngo uko abivuze arashaka kandi hari n'undi wundi wari wakimbajije tuza kugisimbuka arambaza ati uruhare rwawe muri izo leta ni uruhe rugaragaza ko ubu ngubu urimo urazisebyeta yewe ngira ngo nta
wivugiye ubwo kwishyize ko leta yakoze amakosa ari abapari muhutu
nabivuze
akora amakosa kuko ni sisitemu byerogane
nabivuze noneho ndamuhingira nkazingahe muri 73 muri 73 ubwo hari hadutse kwirukana abanyeshuri b'abatutsi mu mashuri kwirukana ariko harya muri Gasabo buriya ni Flora kwirukana abakozi b'abatutsi mu mirimo ya leta no mu mirimo y'amasosiyete ngira ngo muzi neza ko ariho wongeye guhunga abantu benshi
muri 73
ndetse no na gatatu ndetse no kwica nari suprefe mu Ruhengeri ndabivuga nk'ibintu bitatu nshobora kuba narakoze icya mbere ndi umwe mu bayobozi ni nanjye wanabikoraga njyenyine
ku giti cyawe
rwose navuga sinavuga ku giti cyanjye kuko nagendaga mu modoka ya leta ariko nagendaga ndi suprefe gitumye navuga wenda ngo ni ku giti cyanjye ariko no kuvuga ko nta wanyoherezaga ariko nasubije abana b'abatutsi mu mashuri
muri 73
73 ndise harimo na umwe muri bo nabonye warinarangije hanga afite ahantu akora muri iki gihugu niba aho ari hose agomba byanze bikunze aza umva iki kiganiro uko namuvuze nuwo mu karere ka Kaburera ahoze ari Bukamba ise yitwaga Benjamin yayoboraga mine ya Rugarama mu karere ka Kaburera ejo bundi RPF imaze gufata ubutegetsi nabonye ari wuzubwe arambwira ati ndacyagushimira wasubije mu ishuri banyirukanye mu magambo makerera nasubije abana mu mashuri icya kabiri
ni ukuvuga ko icyo gihe wagomeye ubutegetsi ufata icyemezo nk'inyangamugayo
nagize Imana ntibandega
ubundi habyara ariko kutakwirukana
ntabwo yariwe hari ku bwa
Kayibanda
yandi ku bwa Kayibanda
yari maragiye muri 78 ngira ngo niba
73 mu kwezi kwa karindwi ndongera mwibereshe mu Ruhengeri abahutu bari bahateraniye nanjye njayo ndi suprefe w'umusore
jero musore
nari umusore rwose bapiga umuziki nanjye nagiye
gukura
noneho ngezeyo mbona baravuga ngo kugira ngo tuze gususuka neza igitotsi turimo kigomba guhaguruka kigasohoka bavuga ngo umuntu w'umututsi witwaga Rwabukumba François aherutse no kwitaba Imana narabimenye nkerewe naho undi mba naragiye kumuherekeza atuye kuri Nyamagumba umuryango we uracyahari ngo igitotsi kiri hano kigomba gusohoka ndabaririza igitotsi n'iki ni abantu baza kumbwira bati ni umututuriya ugomba kutuvamo tukabona uko twisanzura neza mfata ijambo muri abo ndababwira nti rero uko muri aha mwese ndabagaye igitumye mbagaye ni uko mubona umuvandimwe muturanye nari namaze no guperereza muturanye wanabashatsemo afite umukobwa wanyu yabashatseho amaboko none mumukoreye ibyo ndabagaye nibagiye ntabwo nkomeza kwicarana namwe nanjye ndagiye
nka suprefe
baramureka uwo mugabo ndetse ahubwo bashobora ko kuko nabonye jenoside ya 1994 yarayirokotse ni ukuvuga njye navuga ko batanamukomeje kumukurikirana cyane
ikibazo cya RTLM
aha
uruhare rwawe mu gushinga RTLM
oya ni kuki se na simbo si bya yemerende uriya mukobwa yambaje ngo ibyo nakoze mu muri leta zose muri yemerende hari byinshi mbere na mbere kubera burya amashyaka nayo ni meza ariko ni mabi kubera ko na abaturage bo mu Ruhengeri bankundaga cyane abamashyaka menshi baranyikanze ko batazabona abayoboke
mu gihe batanyigaruriye
cyangwa se kunyigarurira birabananira bati tuzamwandagaza noneho bakangirikaho ubwicanyi ubwicanyi rero baje kubunshyiraho banshyira kuri liste y'abicanyi barimo banzirorera barimo yasohowe na ngira ngo na droit de l'homme cy'uburenganzira bwa muntu ku isi
human rights watch
maze kukibona naranditse ndavuga nti ubu bwicanyi kunshira mu kuri list iri kumwe n'umugabo witwa Nzirorera cyakora bene wabo babyumva baze ko mbabarira ibyo ndavuga ibyabaye ntabwo ari
n'amateka n'amateka ushaka gukira indwara arayira
ntabwo ari ni kunshira kuri liste hamwe na Nzirorera ni nko gufata injangwe ukayishyira hamwe n'imbwa
Jesus cyangwa n'imbeba
n'imbeba ah n'imbeba
okay
eh ni ukoyifata injangwe ukayishyira hamwe n'imbeba ngiye na Nzirorera ntidushobora guhurira mu mugambi umwe kuko duhuriyemo twakwicana aranyanga
yakwangiraga iki
inyangiraga amajwi nari mfite mu ruhengero kumurusha aranyanga
yakwangiraga iki
inyangiraga amajwi nari mfite mu ruhengero kumurusha
okay
ubwo rero mpita makana ko ubwo ubwicanyi burimo burimo Nzirorera bwo nashobora kuba burimo rwose ndi umwe kandi nahaye na perezida w'igihugu kopi n'inzego zose n'abanyamakuru ahubwo mwagombye kuba mwarabibonye ahantu
twari tutaravuga
inyandiko
zose tuzifiteho ijisho
izo nyandiko munatanayibonye njye nagize imana nayo izayibereka
murakoze cyane
hanyuma inkotanyi zafashe akarere nari ntuyemo na karere ka kera kibuberuka ni 1993 turahunga tugeze ino abanyamakuru baza kumbaza batukuvuye muri iriya ntambara urabona yakizwa n'iki ndababwira nkurikije uko mbona abaturage bacu inzara igiye kubamara indwara zigiye kubamara imbeho imvura kugira ngo intambara irangire abaturage bacu abaturage basubire iwabo babone amahoro ni uko leta yacu leta turimo yemera kugabana ubutegetsi na FPR inkotanyi nta yandi mananiza iryo jambo narivuze nta yandi mananiza
kandi bivuga nk'umuntu uri muri
emerenide nahubwo byongeye si ibyo gusa nahubwo bibaye na ngombwa twebwe turi ku butegetsi twaburekera inkotanyi noneho tukicara tukazabusubiraho mu matora ariko abaturage bacu bakava mu gihirahiro
iryo jambo rivugiye kuri RTM urarirokoka
ntabwo ari RTM njye sinigeze mvugira kuri RTM navugiye kuri Radio Rwanda
iryo jambo tuzarishaka
nabwiye abanyamakuru ngo bazarishake ntabwo bigeze barishaka ariko iyo abana navuze nabi baba bararibonye
tuzarishaka
bo hanyuma rero RTM mushiki wanjye Flora avuga ati utubwire n'ibintu bya RTM
ngo wagize uruhare mu kwishinga
ndagize uruhare mu kwishinga haje igitekerezo cya sosiyete y'ishoramari nk'uko dufite za migi buri icyo migi yazakwa nyuma abarimo ngira ngo ntabwo bakibazwa biterwa n'uruhare bakigizemo baratubwira bati hari sosiyete y'ishoramari yunguka yo gushinga radiyo
hari ryari
hari muri 1993
na gatatu
bati rero nimushyiremo imigabane noneho radiyo izakora yungukiye mujye muragabana
kuko icyo gihe byari na bishya
byari bishya ntibigeze bavugamo indi bashyizemo gahunda y'ubucuruzi
radiyo komerisiyali ariko ni iya mbere yadutse
nshyiramo amafaranga 500,000
by'amanyarwanda
gushyiramo bitanu hari handitse ngo umuntu ashobora kuzongera umugabane abishatse nashyizemo ayo make ngira ngo mbanze ndebe uko bigenda noneho nshyire mande igihe rero cyo kugira ngo twarebe uko bigenda nibwo yadukanye amacakubiri nayo ntiyayahira FPR fatu ubutegetsi
nyuma y'umwaka umwe gusubira ibiraganda
na ubundi twagiyemo yitwa isosiyete y'ubucuruzi
ndabyo televiziyo de Mirkoli
buriya isosiyete zose tujyamo ushobora kugira ibyago ukayiha abayobozi babi bakayiganisha aho utashakaga
ibyo nibyo okay hagata ngo ngira ngo ndumva umuntu asubijwe twazanye ko twakira umuntu umwe gusosegaye reka tumwakire nabonye na wa muntu wawe ahomza hamagara cyane uri muri South Africa ariko ntabwo byaje kumuhira sinzi njye bashaka kukubwira icyo washakaga kugira ngo umusobanure ariko ntacyo reka turebe twakire umuntu umwe gusa asigaye dushimire bwana Rucagu Boniface hello radio one
hello
yes
mwaramutse
neza
Higiro
Higiro uherereye he
Banyamirambo kubanza gushima nyakubahwa Boniface ibitekerezo byifite kandi ngiye kubanza kuvuga ibitekerezo ya double genocide abantu bakunda kuvuga ndewe vraiment birantangaze cyane abanyarwanda uhora tukora za discussion mu bintu bigaragara ugafite n'ishingiro genocide ni kintu umuntu aplanifia kugira ngo nice ubwoko kanaka ubwoko runaka mama bari kinyagana cyane ndike hanyuma bone fasha yivuze neza hariya eske inkotanyi ijya iri mu ishyamba yari ifite plan yo kwica abahutu se inkotanyi yari ifite plan yo kubohora abanyarwanda ni kintu cyane kandi jenoside yabaye mu rwanda hano yari iplanifiye kwica abatutsi sibya bintu abantu bakunda iriya rujiki abantu bakunda gukora disikisiyo cyane biriya birantangaza cyane ibyo nabo ibintu byo kwicara ngo mukore disikisiyo abantu bavuga ne hano na hano biriya bintu biri bigaragara neza bidafite ni badafite umwanya wo kubivugaho kenshi ni jenoside yakorewe abatutsi un point entre birazwi n'ibindi abantu bavuga ngo bishe abantu ruhengeri na hano buriya ni nkaruka y'intambara uko bahora bigaragara nabo bintu byo gushakisha bya biratambutse njye kuvuga se kuri rimwe icyo gitekerezo cyiza yo gusaba imbabazi no kugushima halo
turakumva neza
Boniface n'abandi bose icyo gitekerezo cyavuye ku mana neza neza ni igitekerezo cy'imana kandi ni muri iriya mubarebye neza arabantu benshi basaba imbabazi bakihana ibyaha by'ababyeyi babo cyangwa abasokuru iyo igitekerezo cy'imana kandi ni igitekerezo cyiza cyane abahutu bagomba kwicara hamwe bagasaba imbabazi bakabanza gusaba imana imbabazi hanyuma bagasaba n'abanyarwanda imbabazi buriya imana ishobora gukingura n'indi miryango batabizi kandi igitekerezo cy'imana ijana ku ijana bakagombye no gukora za disikisiyo ibintu bigaragara nguriya mugabo undi yavuze ngo no gukora nani urwibutso rw'abantu yavuze kandi gute ngo gukora urwibutso rw'abantu
bavuze nkuko hari urwibutso
rw'inzibutso
z'abatutsi baje jenoside hariyo n'inzibutso z'abazize ingaruka z'intambara
iyo ingaruka z'intambara kuba musubije neza n'abatutsi benshi naho bapfuye ku kwakundi n'abahutu bose bapfuye mu mpanuka z'intambara kuko inkotanyi mu nkotanyi nako ntabwo ari abatutsi gusa inkotanyi yavanze n'abahutu mu nkotanyi yari abasirikare b'inkotanyi b'abahutu n'abasirikare b'inkotanyi b'abatutsi buriya
ndetse n'abatwa
ndanashingiye bifite iriya yideka bisa ivejete urumva ariko abanyarwanda tugomba kumva ko jenoside yakorewe abatutsi tukayemera kandi abahutu n'abanyarwanda nk'abandi nabo bagaca bugufi bagasaba imana imbabazi bagacana bagasaba n'abanyarwanda bose imbabazi ariko Boniface imana ngumbwishe mukomezeho iriya ni logike y'imana kandi ngo iyo urebye neza hari abantu benshi bicara imana kwanza kuzi kuri imana ibigenza imana ihana abana
amatwi mwese bwana Rucagu Boniface dusoza mu munota umwe
murakoze cyane ndagira ngo rwose mbere mvuge ngo pardon ndagira ngo abanyarwanda bose batwumva ahubwo bari abantu bazize ingaruka ya genocide amaraso yabari abantu yose azagerekwe ku bacengezi baje ku uhungabanya umutekano w'igihugu noneho abo baturage bakazira iyo ntambara nta wundi ukwiye kuzabazwa amaraso yabari abantu uretse abacengezi bari bamaze kubona atsinzwe bakongera kugaruka gutera igihugu cyababyaye abantu bose babyumva izo iyo bavuga ingaruka bavuga ingaruka nyine zabari abacengezi bagarutse bagahungabanya umutekano w'igihugu bigatuma haba intambara ikaza guhitana abaturage nkashima cyane uriya muntu wavuze ati mva igitekerezo cyo gusaba imbabazi ni igitekerezo kivuye ku mana ati abantu bazakwiye gusaba mbere na mbere kubanza gusaba imbabazi imana byarangira bakazisaba abantu abanyarwanda mu by'ukuri rero ni igitekerezo cyiza cyane icyo tugamije dushaka abantu batwumva babyumve neza twebwe abantu bakuze igihe cyacu imbere wenda si kirekire cyane twasigaye mu mahano y'amacakubiri tubana nabi tuba mu matiku tuba mu matiriganya igihugu tucyambura isura turacyanduza kugeza kuri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ese abana bacu abuzukuru bacu ubuvivu ndetse n'ubuvivure nabo tuzabasige muri aya macakubiri nagira ngo nsabe abanyarwanda muri rusange n'abahutu by'umwihariko utakwigirira imbabazi we ubwe nibura azigirire abo baziranenge batukomokaho batazi amacakubiri aho yakomotse bagire impuhwe bagire imbabazi maze babohora abana kugira ngo babohore abana basaba imbabazi z'amateka wakoze ikosa ukoze genocide yiteye akenye umwenda w'ubuhutu yiteye umwenda w'ubuhutu atamirije umwenda w'ubuhutu ejo umwana we warokotse umwana warokotse cyangwa se undi muntu warokotse atazajya mubona muri iyo myenda akavuga ati dore ngaba abaduhekuye kwikuraho rero kwikuraho ubwo busembwa ni ugusaba imbabazi z'icyaha cyakozwe muri iyo myenda yari yambaye ibyo bizatuma abana babohoka begerane n'abandi abana bacitse ku icumu abana bo muri iyo miryango yishe ariko bo batarishe bahure basabane bongere bubake ubumwe bw'abanyarwanda urwanda rwongere rutemba amata n'ubuki imana igaruke kandi irari rwanda nkuko yahoze ariko muri genocide ngira ngo yarahahunze
okay reka rero ngira ngo tugushimire bwana chairman bitero ry'igihugu ushaka Boniface tugushimire umwanya tukugumanye mu nyungu z'abanyarwanda cyane cyane mu nyungu z'abatoye
urakoze cyane cyane rwose
urakoze Celeste
twashimira bari badukurikiye twari kumwe ubu tuzasubira ku munsi wejo
okay dushimira badukurikiye muri hanze y'u Rwanda abari bari muri Afrika y'Epfo abari muri Amerika Finland ndetse n'abakunzi bacu benshi bari mu Buhinde badukurikiye nabo
tugira amahoro ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge n'amashingo kashiko
asante sana
Yo jaga nagara